abize izingelosi eziyizinkulungwane eziyishumi kanti eyodwa yayingabhubhisa umhlaba kodwa wafela wena nami. Leyo yinto ethize efana nezisekelo engifuna ukuba nomlayezo wami wangesonto ekuseni uma inkosi ithanda ngokuthi wayeyini uKristu na. Futhi manje sibheke mhlawumbe lamantombazane amancane ukuthi angasiculela lelo culo futhi ngesonto ekuseni mfowethu wila. Ngifuna ngempela ukusho ukuthi impela unamanenekazi amancane akahle amabili lapho nokugqoka kwawo futhi awana pende ebusweni nayo yonke into abukeka njengamaKristu kimi futhi acula njengakho futhi enza njengakho lokho kuhle kakhulu. Ngikholwa ukuthi ngangisho kumkami ngolunye usuku ngempela sinesikhejane sabesifazane ababukeka behlanzekile ngapha. Ngiyakuthokozela lokho izinwele zabo ezinde nobuso obuhlanzekile futhi begqoke ngokuhloniphekile. Ngiyanincoma ngaso sonke isikhathi engingena ngaso. Ngathi kumidi ngingathanda ukubamisa bonke emgqeni ngesinye isikhathi bese ngithatha isithombe sabo ukuze ngikhombise amanye amabandla indlela ibandla lethu eliyiyo lapha ukuthi lapho esikhuluma khona lezi zinto bayalalela. Futhi siyajabula kusenzela into ethize siyazi ukuthi uma sinezikhalo zethu uma inhliziyo yethu ingasilahli siyazi ukuthi uNkulunkulu uyasizo. Ngolokho kusho umngani wami kude le ukusuka lapha wabekwa phandle bamdonsa futhi nje ecishe kungaphili wayecabanga ukuthi uyobe sefile emizuzwini embala babiza kwakuthi akube semini. Ngaphuma empedeni kuyiphansi lendlu ngase ngiqala kukhulekela umfo omdala futhi ngakwazi ngomusa kaNkulunkulu ukuxhumana nalowo moya. Nanku ubuya wabakahle uyabuya futhi niyabo ehlala nathi kulobu busuku namanje kuya enkazimulweni kuNkulunkulu. Lo ngumfowethu Dawu omdala oneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nanye budala eminyaka engamashumi amabili nanye sesedlulile isikhathi sohambo lwempilo yakhe kodwa inkosi inhle futhi igcwele isihawu ngakho siyabonga ngakho. Manje mfowethu Neville siyaqalazana futhi ngiyazi nginencane nje cishe enye futhi inkonzo ukuba lapha nalelo kuzoba yisonto futhi angifuni ukuthatha umelusi wami ngiyathanda nje ukumuzwa eShumayela. Ngesonto ebusuku ngenkathi eShumayela ngiyanitshela ngenyukela lapha nomngani kulesi cinema encane ukuyothenga isemishi kamuva. Umfowethu Events nodadewethu Events wayesegijima engena umfowethu nodadewethu Southman enhla lapho. Umfowethu Southman nabo bonke wayephawula ngalowo mlayezo omangalisayo futhi nganitshela ngiphile ngawo iviki lonke cishe impela. Nezinye zalezo ziphawulo ukuthi kukanjani ukuthi intshe icabanga kanjani ukuthi yayikade izifihlile manje lelo yiqiniso uma ihloma ikhanda layo emhlabathini kodwa ingxenye yayo eningi isalokhu ibuka ngaphandle. Ngakho lokho ukuthi akube yindlela esenza ngayo ngesinye isikhathi sizama ukufihla ikhanda lethu emva kwento ethize kukhona njalo mhlawumbe sisalokhu sikhombisa niyazi na ubona konke nokuncu kwethu niyabo. Ngakho ngempela ngiyakuthokozela lokho. Ngaseke ngicabanga awungithanda ukuxoxa ebandleni ngase ngicabanga awungi umfowethu Never uthola ukuxoxa nani ngaso sonke isikhathi. Ngakho manje ke uma ngisezantsi lapha mhlawumbe ngithi qathatha angifuna ukuba ngumzenzisi ngokwenele futhi akusikho ukuthi ngifuna ukubiza noma lutho ngihlale enhla nje lapho endlini nendlu yokukhonzela ivulo eza lapha ngifuna ukuba sezantsi lapha ngoba ngiyanithanda. Ngiyanitshela ngempela ngithi isimo sezulu lapha asivumelani nami futhi nginezwe alivumelani nami futhi kuyangigulisa umoya olapha. Uthi nje lowo moya ongangishaya ngivele nje ngingenwe ukuvuvuka komphimbo wonke nje niyabo futhi ayikho into ongayenza ngakho futhi ngifuthi asizizwa sikahle namunye wethu uma silapha sicike kube likhulu ukuthi omunye wethu kade ezizo ekahle ngempela selokhu sibe lapha ngoba sesithe ukuthola ukubejwayela lobo bunjalo bezwe obuphakeme Kodwa manje into eyodwa engidonsela lapha inina nonke kunjalo ina nonke niyazi uthola izinqwaba zabangani ngibonga kakhulu ngiqagele uma nje ngibalile ngesingami abantu engibaziyo bekungaba mhlawumbe izigidi emhlabeni jikelele kwake kwalinganiselwa ngomunye futhi mhlambe ngokwazi komuntu siku sakhe ngabantu cishe abayizigidi eziyishumi kodwa kunento ethize ngekhaya ngabantu abathize kukhona nje wonke umuntu unakho lokho kunabantu abakhethekile empilweni yakho niyazi ngiyakukholwa lokho uma engekho pho kungani umngethu ekhethekile kithi na futhi kungani owethu niyabosi omgethu abayeni bethu kanjalo njalo kungokukhethekile futhi ninakho lokho ngabangani kunento ethize enye ukuthi nje uyathanda ukuhlangana nabo futhi nje uxoxe nabo kunezindawana ezincane futhi ngingacabanga ngaleli chaphozi elidala lapha lapho lendlu encane yokukhonzela yamakhona futhi lapha ngaphambi kokuba ime lapha kwakungelutho kodwa isiziba ingaleso sizathu lo mgwaqo ubekwe lephandle lapho ukuba uzungeze leso siziba lena ngempela impahla nesitaladi siza ngqo ngasemnyango lapho futhi kodwa kwakuyisiziba futhi ngiyakhumbula ngiphumela lapha futhi ngizama ukuthola indawo yokwakhela inkosi indlu yokukhonzela futhi nje ngisengumfana osemncane ngase ngilalela laba lomfo osemncane nalona umunye ngapha ekhuleka eskhashaneni esedlule ngawo wonke lowo mdlandla ngicabanga uyazi ngangivame ukuba ngikwazi ukukhuleka kanjalo ngaphandle kokuba ngiphefumule lecisha impela futhi manje ke usuthi ukuba mdala usuthi ukwehla kancane uyazi nalokho usuha usahamba kodwa ususegiyeni lesibili njengoba ngitshele umfowethu uthi phandle lapho kodwa bese kuthi ke inqobo nje bese kuthi ke emva kwesikhashana wehlela egiyeni eliphansi uma usufika cishe emashumi nayisikhombisa noma amashumi ayisishiyagalombili ngiqagele kodwa uyazi usalokhu uhamba nokho inqobo nje uma ungahamba kwenza mehluko muni na isikhashana esinye nje futhi ukufika lapho Ngiyakhumbula ukuthi ngangikhuleka kanjani futhi khona lapha kulolukhula khona lapha lapho leli pulpiti elimi khona manje cishe nje lapho elikhona yilapho engabethela khona isikhonkwane esincane lapho engangazi khona ukubeka ipulpiti Inkosi uNkulunkulu ingipha le ndawo yebo mnumzane manje khona lapho etsheni eligumbi kubekwe khona ubufakazi bami bombono ngokusa engalibeka ngabo ngenkathi kwacishe kube likhulu ukuba ngicabange ngaleyo nkathi yathi leli akusilo itabernakele lakho kodwa yenza umsebenzi omvangeli yasho Ngabuka phandle ngase ngibona wonke umhlaba lapho nezibhakabhaka ezilihlaza ezikhanyayo nabantu bevela ndawo zonke bubekwe etsheni legumbi lapho ngangicabanga kancane kanjani ukuthi lokho kuyokwenzeka ngisho nakuba umbono washo njalo kodwa awehluleki kuzoba lapho noma kanjani Kade ngisenqwabeni yezinqiswano kuleli viki ngoba ngesonto ubukhona benkosi obunomusa behla futhi ngangifanele ukuba ngahamba ngomsombuluko ngine sikalithatha iholiday okwamanje abantwanyana iholiday lami liza kamuva nyana kodwa bengifuna ukuthatha abantwana esikhatini esincane bafanele babuyele emumbo futhi baye esikoleni manje futhi ngakho ngicabanga ukuthi leli veki lizoba isikhathi esihle ngibhekene neChicago ngevikeli zayo kulowo mhlangano lapho Kodwa manje ke ugcobo lukamoya ngicabange ukuthi manje sekuyisikhathi sokuba nezingxoxiswano manje sekuyisikhathi sokuthi lezi ukuthi ngingabambeka kwezimbalwa zazo lapho futhi kune Ngibona abanye babantu behlezi bekhona obese kamelweni bayazi ukuthi ngabe inkosi ihlangane nathi yini noma cha. Into exakile ukuthi wonke umuntu ngaphandle kwabanye isifazane uBhili abafakile isikhala nje ngaphambili nje elinye inenekazi laseLouisville belinentombazane encane ebilapha. Ngicabanga ukuthi ngempela bangabe Church of God eLouisville noma okuthize. Kodwa lonke udaba bonke abangenayo ngaphambi kokuba ngisuke ekhaya umoya ongcwele ungitshelile ukuthi ubani ozoba lapha ukuthi bazobuzani ngase ngibhala phansi especially sephepha ngase ngisho nje ukuthi bazobuzani nemibuzo yabo indlela abazoyibuza ngayo nokuthi izophendulwa kanjani manje ke ngizobatshela ngithi nakho nje enibukani manje imizuzu embalo edlule lapha ukuthi umoya ongcwele ngifinyele la ngale edeskini futhi ngithi niyabo ungitshele lokhu ngaphambi kokuba nize nifike niyabo kodwa ngenkathi ngisephezulu endlini ukuthi ubani ozoba lapho nokuthi uzoba yini ukuthi isimo sabo sokuziphatha sizoba yini nakho konke ngakho ngingakasuki ngisho nasekhaya ngibona isikhathi esiningi uma ngisuka ngiza ngehla ngumgwaqo ngikhuleka ngibona lo muqa womkhuleko wedlula phambi kwami futhi ngazi onke amagama azobasebe mgqeni womkhuleko ngaphambi kokuba ngize ngifike lapha kunjalo futhi ngisho nokwazi ukuthi bebehlezi kuphi ebandleni nokuthi yini aba ukuthi bazobe begqoke kanjani nokuthi bazobe bebukeka kanjani. Awubatsheli abantu yonke into kanjalo kunezinto ezenzekayo ongabatsheli nje zona akudingekile ukubatshela ngitshela abantu nje izinto engicabanga ukuthi izobasiza uma inkosi ingicindezela ukuba ngibatshele ithi shono lokhu. Ungayifuni ukusho yonke into ibonile ngoba lokho ngeke kube kuhle uyabo uvele nje kusobala ungena enkathazweni yonke enye into enjengaleyo kuzofanele wazi ukuthi ziphathwa kanjani lezo zinto ngomoya wenkosi. Ngike ngaba nabantu abamaphambi kwami futhi bangibuze imibuzo ngazi ncamashi kodwa ngingabatsheli ngoba ngizwe nje ngiphoqeleka ukuba ngingakwenzi. Ngiyakhumbula ngikholwa ukuthi kwakusebusuku bangolwesithathu olwedlule ngashumela ngokuthi isiboshwa niyabo ufuna ukumtshela lo muntu kodwa into ethize ithi ungakwenzi umoya uthi ungakwenzi nokho isiphiwo sikubuka ngqo niyabo ungakwenzi niyabo ngakho kungcono ungakwenzi khona ke usenkathazweni ngunkulunkulu. Manje asehleli lapha kulo busuku ukuba nje sime lapha sifuna ukuzwa izwi lenkosi kade nikhuleka futhi sibe nesikhathi esimnandi futhi njalo uma ngehla ngiyazi ngiletha nje incwadi encane eyendikimba ngoba ngezinye izikhathi umfowethu Neville unomusa kakhulu ulokhu ekuqhubeka nokunginxenga nokungicela nje ungakwenza lokhu noma wenze lokho noma ukhulume na futhi ngibheka konke lapha ngize ngizitholele indikimba yohlobo oluthize bese kuthi ke sizoyiqala kusukela lapho. Futhi ngiqinisekile manje qinisekani ngesonto manje asazi neze singeke sasho niyabo ngize lapha ngezikhathi nendikimba emkondweni wami ebengizokhuluma ngayo futhi ngifike lapha futhi ngiyishintshe ngokuphelele ndawo zonke. Futhi ngibe nemibhalo ebhalwe phansi ngithi ngizosebenzisa le ndikimba ngizosebenzisa le mibhalo futhi lapho yehla ngizosho lokhu lokho noma okunye ngizobhala phansi njengokuthi nje abaseKorinto bokuqala esesihlanu eleshumi nanhlanu nabaseKorinto besibili esesikhombisa elokuqala noMathewu wamashumi amabili nesishiyagalombili eleshumi nesithupha kanjalo njalo nje ngikufake kanjalo phansi lapha kanje futhi ngibhale leyo mibhalo phansi bese ngibuka phansi lapho ngiyazi ukuthi umbhalo uthini lapho ngesinye isikhathi ngingakuthinti ngisho nanini lokho kuhamba kuzungeze yonke indlela ngendlela ehlukile ngakho konke futhi asazi nje Ngakho manje uma inkosi ithanda ngifuna ukukhuluma ekuvaleni loluhlu oluncane lwezinkonzo selokhu ngibe lapha ngesonto ekuseni entweni esemqoka kakhulu. Ngakho manje uzani kuse-eli nilungele ukuhlala nje kube leyithi kancanyana mhlawumbe cishe ngelesibili nqo into efana naleyo futhi ngakho kungine lapha cishe emashumini amathathu noma amashumi amane emibhalo esivele ibhalwe phansi odabeni kodwa ngicabanga ukuthi engizozama ukukwenza uma umoya ongcwele uzongisiza ukubamba umlayezo nendawo lapho okhona manje futhi ngiwakhe khona lapho oqale khona futhi ngiwakhe wenyukele ngqo esikhathini samanje ukuze kuthi uma ngisuka ngiya eChicago khona-ke ngifanele ngiye ngqo e-Arizona bese kuthi-ke ngiqhubeke futhi kungahle ngokwazi kwami kungahle kube ngunyaka ozayo futhi mhlawumbe ngehlobo elizayo ngaphambi kokuba ngibuyele futhi eTabernakele ngaphandle nje uma kungukwedlula nginqamule ngapha futhi ngoba nginemihlangano futhi uBilly khona manje usebenza ngokwaphesheya kwezilwane nje okuhambo oluphelele lomhlaba kuqala khona masinya emva kwakhesimuzi futhi sengibhukwe ngakho konke kuze kube lapha cishe kuDisemba futhi awu mhlawumbe iveki lokuqala kuDisemba eDallas. Ngakho manje ke ngoJanuwari sifuna ukuqala uhambo lomhlaba oluphelele yonke indlela macala onke ngokuphelele futhi sisebenzela kulokho manje sithola nje lapho inkosi ezoholela khona futhi futhi ngiyibonga kakhulu ukungisho nakubantu abefundisi kakhulu njengoba ngisho ngokumelana namahlelo abo nezinto ezinjalo. Niyazi ezincwadini ezibekwe ngokhona emuva lapho manje umfowethu Roy Borders umnakekela izimemo futhi kusukela ngokhisimuzi ekuqaleni konyaka sekube nezimemo ezingaphezulu kwenkulungwane emhlabeni jikelele. Izimemo eziyinkulungwane singenile emuva lapho ngakho inkosi nje izofanele ngiqondise ukuthi isiphi esalezo engizoya kuso nokuthi ngenzeni sithembele kuyo nje. Ubungeke wazithatha zonke ubungeke wathatha ezingaphezu kwesishiyagalombili noma ishumi zazo ehlobo uma ubungadingeka kokuphelele ngaphandle nje uma uhamba ubusuku obubodwa lapha nobusuku obubodwa lapho futhi lokho yibaxelela amaviki amabili namaviki amathathu kanjalo njalo inqobo nje uma ungahlala noma abanye babo uthi njengoba nje inkosi iyohola nakho konke kanjalo ngakho awazi nje impela ukuthi uzoqalaphi noma wenzeni. Ngakho sizendlala nje phambi kwenkosi sithi manje sitshele wena babo sezulwini futhi ningisize ngikhuleke ngalolu daba niyabo ngisizeni ngikhulekele ukuthi singakwedlulisa lokhu. Ngase ngicabanga emva kokuba nenkonzo yokuphilisa ngesonto ledlule manje-ke mhlawumbe leli sonto uma nje sithatha ukufundisa futhi sikuphuphule ngqo futhi sikhombise ukuthi sikhathi sini esilapho esikhona ukuthi yini inhloso ekathathu yecebo elikhulu likaNkulunkulu selokhu kwaba ngaphambi kokusekelwa komhlaba futhi silehlisele kuyinamhlanje icebo likaNkulunkulu elikathathu icebo ngisebenza engxenyeni isibili yalo manje ngikhipha imibhalo futhi ngifunisisa futhi ngiyibeka manje. Ake sibone asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje Nkosi Jesu melusi wezimvu omkhulu womhlambi sibuthene lapho kulo busuku kwelakho elinomusa kakhulu igama elingcwele. Siyakuthanda Nkosi futhi siyakubonga ngalobu busuku bomhlangano womkhuleko ngamahubo ebandla njengoba siwaculile ngenjabulo ezinhliziyweni zethu futhi sabezwa lapho bengena beshaya ihlombe. Saseke siguqa ngamadolo ethu futhi sonke sathululela izinhliziyo zethu kuwe futhi sakubonga ngalokho osenzele khona futhi sicela wena ukuba uqhubeke ukuba uhambe nathi futhi manje ihora selifikile lokufundwa kwezwi nangento ethize okuzokhulunywa ngayo kubantu siqondise emicabangweni yethu baba futhi uthole inkazimulo futhi usho into ethize kulobusuku ngathi Ezo sisiza sonke ukuba siphume lapha sinenhloso ezinhlizweni zethu ukuba siphile kangcono futhi sisondele kakhulu kuwe kunoma sike sasondela yilokho esikukhonela lapha Nkosi silapha kuba sazi kakhulu ngawe futhi sikhulekela ukuthi uzosombulula ubuwena bakho obukhulu kithi kulobusuku esambulweni sizwe lakho ukuze sazi ukuthi singaba kanjani ngumkhristu ongcono nokuthi senze kanjani kulolu izinsuku zokugcina sikucela egameni lika Jesu amen manje ukubona kwami kuwela phezu kwendikimba lapha kaIsaya uIsaya wamashumi amathathu nesishiyagalombili asifunde ngale kuIsaya uIsaya wamashumi amathathu nesishiyagalombili
In those days was Hezekiah sick unto death
Ngalezo zinsuku Hezekiah wagula wayephansi kokufa kwafika kuye uIsaya umprofeti indodana kaAmozi wathi kuye Isho kanje inkosi ithi yalela indlu yakho ngokuba uyakufa awuyi kusinda. Hezekiya wayesependulela ubuso bakhe odongeni wakhuleka enkosini wathi ngiyacela onkosi ake ungikhumbule ukuthi ngihambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo ngenzile okuhle emehlweni akho wayesekhala uHezekiya ngokukhala okukhulu. Lafika ku-Isaya izwi lenkosi lathi, hamba uthi kuHezekiya, isho kanje inkosi uNkulunkulu kaDavide uyihlo uthi, ngizwile umkhuleko wakho, ngibonile izinyembezi zakho, bheka ngiyakwenezela ezinsukwini zakho iminyaka eyishumi nanhlanu.
May the Lord add his blessings to this reading.
Kwangathi inkosi ngenezela izibusiso zayo kulokhu kufunda. Kuyindaba egqamile impela okumlayezo umfishane lapha. Ngiyakholwa ngifuna ukuyibiza ngokuthi uNkulunkulu akambizeli umuntu ekwahlulelweni engamecwayisanga kuqala. Futhi sidingeka sibambe isendlalelo noma umsamo wayo lapha kulendikimba kulobusuku uNkulunkulu exwayisa umuntu ngaphambi kokumletha ekufeni kwakhe manje wonke umuntu unalokhu singahle sithi awu lo mfo wafa ngaphandle kwesixwayiso qhabo 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 uNkulunkulu akalokuthi awukwazi okwakukuleyo nhliziyo yomuntu awukwazi obe kwenzeka empilweni yakhe niyabo uNkulunkulu akalokuthi alethe noma imuphi umuntu ekufeni kwakhe ngaphandle kokumecwayisa kuqala ngakho emtshela yinto ethize ukulungiselela uNkulunkulu ungozibusayo futhi ungongotha enhlizweni yawonke umuntu emnika ithuba lokuza manje angahle asuke axwayise futhi asenqabe futhi anikene ikhanda lakhe kuso futhi asuke ahambe athi kungumuzwa oqakile nje ngizoweqa kodwa empeleni bekunguNkulunkulu uNkulunkulu ekhuluma kuye Uthi uNkulunkulu akalethi neze ngisho ukwahlulelwa phezu kumhlaba enganikezanga abantu kuqala sexwayiso. uNkulunkulu akenzi lutho neze engakumemezeli kuqala azokwenza. Futhi unika abantu ukuzikhethela futhi ungenza obulungile noma obungalungile lokho ngokwakhe nyabo uNkulunkulu angayiguqule neze imbelo yakhe uhlelo lwakhe ngeke lwaguquka neze kulokho aqala ngakho ngoba ungongena siphelo nohlelo lwakhe nemibono yakhe konke kuphelele Ngakho uma ubenga kuguqula lokho bekungakhombisa ukuthi wayesefunde okunye futhi ngakho ngokuba ngongena siphelo angefunde okunye futhi isinqumo sakhe sokuqala sakhe sokuqala njalo siphelele futhi akukho lutho okungake kuze kusishintshe nyabo uNkulunkulu ngaphambi kokuba umuntu aze abeke waba nethuba lokwenza okungafanele. uNkulunkulu wambeka ezisekelweni ukuya lapho ayengemukela khona noma aphike, angemukela noma cha. Ake nisho kambe uma lo mfundisi phakathi lapha umfowethu Baker ngikholwa ukuthi wayesezingxoxiswaneni ngolunye usuku nginemibuzo yakhe ayengibhalele yona ngenzalo yenyoka nginayo ibekwe emumva lapha manje. Uma ekhona ngani awu angimboni ndawo ngaso isikhathi samanje, kodwa ulapha yena nomkakhe, indoda ekahle impela nowesifazane, kodwa babengaziqondi izinto ezimbalwa ngokufundisa ngenzalo yenyoka. Kanjani ukuthi eminye imibuzo mayelana nalokho engangikushilo nezintshumayelo ngaphambili le kwalokho, futhi eqoqa ngokumitha kanjalo njalo. Kodwa manje ke kunjengomfowethu nje umuntu okahle umKristu nje okweminyaka ethi ayibe mibili noma emibili, kodwa nje yayingaqondi niyabo ngolukhoni. Uma ufanele uthembele kumoya ongcwele, ngoba leli Bhayibheli lilotshwe laba impica badala, ungeke nje wahlala phansi futhi ulifunde njengephephandaba lifihliwe. Yebo mnumzane. Wawuyoke uze umlungisise kanjani uNkulunkulu ngenkathi etshela uMose phezulu lapho wathi, manje ungazenzeli izithombe ezibaziweyo emiyalelweni yakhe, ungazenzeli noma yini efana nezulu noma iyiphi ingelosi kumbe noma yini enye, ungazenzeli izithombe ezibaziweyo. Futhi nokho ngosuku olufanayo wamtshela kuba abumbe izingelosi ezimbili ngethusi futhi azibeke ngqo esihlalweni somusa lapho umusa ukhona. Niyabo, kulofanele umazi uNkulunkulu nemvelo yakhe ngaphambi kokuba ukwazi ukuqonda izwi lakhe. Unokhiye kulelo zwi, yena uqobo, futhi unguye yedwa ongangaliphatha futhi alivule, futhi ngakho unguye ozofanele alembule. Futhi manje sithola ukuthi imvelo yakhe yayilapha njalo ukuqwayisa umuntu ngaphambi kokwahlulelwa, ukuqwayisa isizwe ngaphambi kokwehlulelwa nokunye. Njalo unikeza isixwayiso sakhe, isikhumbuzo kithi sesibopho, sibophezekile, noNkulunkulu usibeke lapha emhlabeni ngesizathu, futhi leso sizathu asibekele sona lapha sibophezekile kuye. Ngaleso sizathu ufanele uye kuye futhi uthole ukuthi ufuna wenzeni. Yabo, uma ungakwenzi, uma uhambe uyosebenzela umuntu futhi ukunika umsebenzi eplazini lezinkomo noma okuthize okunye, futhi nje uvele waphumela esibuyeni futhi nje wahlala phansi phandle lapho, futhi uthi awu, niyabo, ufanele uhambe uyombuza ukuthi ufuna wenzeni, bese kuthi ke ukwenze. Uma usebenzela umuntu, thola ukuthi imisebenzi yakho oyimiselwe uyini. Futhi khona ke uma ukuphila kwethu kusemhlabeni lapha, khona ke sifanele siye kulowo owasibeka lapha, futhi Nkosi, ufuna ngenzeni na? Yini engifanele ngiyenze na? Ngikhonela ini lapha na? Uma kufanele kube ngunkosikazi womuzi, umkhezi wezitsha, uma kufanele kube noma yini uNkulunkulu afuna uyenze, khona-ke yenza lokho ngokuhle impela kunakho konke owaziyo ukuthi kwenziwa kanjani. Akunandaba ukuthi kuncane kanjani, akunandaba ukuthi kuncane kangakanani, ufanele ukwenze. Wena uthi awu, inkathazo yakho ngukuthi ngamunye wethu ufuna ukwenza umsebenzi wendoda elandela. Sonke sifuna ukuphatha ibhola njengoba sisho, niyabo, njengaleli washi lapha manje. Wonke umnyakazi omncane phakathi lapho unendawo yawo, manje yonke ingxenye yalo ingeke ibe yizinti. Manje ngibuka kuphela ezintini ukubona ukuthi sikhathisini, kodwa uma elilodwa lalawo masondo amancane phakathi lapho liphuma endleleni, lokho ngeke kugcine isikhathi esikahle. Futhi ileyo ndlela okungayo kubantu sithe sonke umzimba kaKristu uzofanele babe sendaweni yabo eyona yona ngokuzwana nabo futhi khona ke singaqalaza bese sibona ukuthi kusikhathisini sosuku nabo Kona ke izwe liyabuka ukubona ukuthi kuyini niyabo kodwa babhekisisa wena futhi uma nje uyispring esincane esincinyane sewashi ispring esikhulu kumbe noma ngabe uyini yenza umsebenzi omuhle ukwedlula yonke impela ongayenza kulokho Manje ngoba sinesibopho esizofanele siphendule kuNkulunkulu ngolunye usuku ngaso wonke umuntu ofika ebusweni bomhlaba uzofanele aphendule kuNkulunkulu ngesibopho futhi kwabaningi bethu ubunciku sizofanele siphendule ngabo Lesi sibopho singubunciku obunikelwe kithi nguNkulunkulu angikhathali ukuthi buyini njengoba ngishilo emizuzwaneni embalwa edlule inkosikazi yomuzi khona ke iba inkosikazi yomuzi yangokoqobo kunjalo uma kuzoba ngumlimi iba ngumlimi wangokoqobo Noma ngabe yini uNkulunkulu akubeke ukuba uyenze unobunciku kulokho uzofanele uphendule kuNkulunkulu ngabo ngoba buthatha zonke lezi zinto ukubenza uHezekiya watshelwa ukuba enze ukulungela nokuthi alungele ngenxa yokuthi wayezodingeka abonane nomenzi wakhe manje uHezekiya wayeyinkosi nendoda enkulu Yena sikaphela isinqoso sakhe lapha na Nkosi ngiyakuncenga kuba unginake ngihambile phambi kwakho ngenhliziyo epheleleyo ubufakazi obunjepho obukithi namhlanje futhi kufanele indoda ehamba phambi kukaNkuluNkulu ngisho nokufa wamanyezelwa phezu kwendoda futhi nokho uNkuluNkulu wagoqola umqondo wakhe ngayo ngoba uHezekiya wayefuna ukwenza into ethize noNkuluNkulu wathi uyosinika izifiso zenhliziyo yethu Nesikhathi sikaHezekiya sase sifikile futhi wathola umdlavuza kuye noma into ethize enye futhi babekubiza ngethumba ngalolu suku kodwa siyazi ukuthi amathumba ngokomthetho awakubulali bayasinda nje kodwa mhlambe kwakungumdlavuza futhi wavuleka njengethumba futhi uNkulunkulu watshela uIsaya wathi kuphukela lapho bese umtshela ukuthi uzofa noHezekiya wayenento ethize ayesafuna ukuyenza nokho wayene uma uzincengela noma yini kuNkulunkulu kufanele ube nesizathu sayo kunjengalombhalo nje kaningi kakhulu engithathisela kuwo uma uthi kulentaba ncukuleka futhi ungangabazi kodwa ukholo ukuthi okushilo kuzokwenzeka ungaba nakho okushilo manje ngakho konke lokho kulawulwa enjongweni nempokophelo niyabo kungenjalo ngeke kwenzeke niyabo ungeke nje uphumele lapha yilapho abaningi bethu enza khona amaphutha amaningi ukuphuma futhi sithi manje ngizonikhombisa ukuthi nginokukholwa ukwenza lokho manje unephutha wasekuqaleni uNkulunkulu akakuniki iziphiwo ukuba udlale ngaso nje Njengoba ngathi ngisho esikhashaneni esedlule akakukhombisi imibono kuba nje udlale ngayo lokho akusikho okokudlala ngakho lokho kungcwele usebenzise nje phakathi njengoba inkosi izokuvumela yiba isiboshwa kuyo Akunandaba ukuthi ufuna kangakanani ukutshela lo mfo ukuthi kunephutha nokuthi yini lokho noma okunye uyabambelela uthule aze uNkulunkulu asho njalo bese ke uma uNkulunkulu esho njalo khona ke ungafika noisho kanje inkosi kuze kube yilokho nje khohlwa ngakho Izwe namhlanje lifana njengoba wayenjalo uHezekiya ngaleyo nkathi liqwayisiwe liqwayiswa njalo ibandla liqwayiswa futhi manje lezi zinto azenzeki nje ngeshansi zonke zinento ethize emva kwazo Manje uHezekiya egula enaleli thumba kwakungenga shansi uNkulunkulu wathumela uIsaya enhla lapho futhi wamtshela ukuthi ayalele indlu yakhe manje ngoba wayezofa uHezekiya wakhala ezinyembezi futhi watshela uNkulunkulu ngihambile phambi kwakho ngenhliziyo epheleleyo futhi ngiyakhuleka ukuba usindise impilo yami ngesizathu isizathu esihle isizathu sikaNkulunkulu uNkulunkulu watshela umprofeti wathi buyela emumva futhi umtshele. Manje lokho akuqakile na. UHezekiya wayeyindoda enkulu kunawo onke ezweni. Yabo, uHezekiya wayeyinkosi nendoda emesabayo uNkulunkulu. Wayeyindoda yangempela. Uma wakwazi ukuzincengela ngalokho phambi kwaNkulunkulu, noNkulunkulu akamsolanga ngakho. Ngihambile phambi kwakho ngenhliziyo epheleleyo. Manje lokho ungukusho konke okuninginingi, yabo. Futhi uNkulunkulu akazange athi cha uHezekiya awukwenzanga kodwa wavuma ukuthi wakwenza wayesethi ngizoyisindisa impilo yakho isikhathi esidana yabo ngizokunika isicelo sakho yabo ngoba wayekade eyindoda elungileyo wayekade eyinceku yangempela kuKristu futhi manje ke siyezwa ukuthi sinelungelo lokucela into ethize uma impokophelo yethu ikahle bese kuthi ke kube injongo yethu kukho manje siyabona namhlanje ukuthi iminyaka eminingi edlulile ngizothi okweminyaka eyishumi nanhlanu edlulile kuya eminyakeni eminye eminingi ukuthi njalo njalo bekuba nesixwayiso esiphumela ezweni lonke phendukani noma nibhubhe Niyaqaphela bengikhuluma namhlanje uNkosikazi kusesekuseni nje kulokhu kusa futhi ngikusesekuseni ekudleni kwasekuseni besihlezi etafuleni sixoxa ngingakahambi ngase ngithi Nkosikazi ubexoxa ngoBilly Graham nangumkakhe ukuthi bazama kanjani nayo yonke into ukuphila ngokwejwayelekile nje ngathi leyo inceku yangempela uma ingazami uma indoda yenza mhlawumbe izigidi ezimbili noma ezintathu ngonyaka phandle emikhankasweni yayo kodwa ayiyemukeli isisekelo sayo siyayithatha siyibeke ngokuyibuyisela emsebenzini nokusakaza njalo njalo noBilly uthola cishe izinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu ngonyaka wathi uyoke azisebenzise kanjani izinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu ngonyaka na ngathi uthatha nje leyo azoba nayo yilokho kuphela unekhaya afanele alikhokhele nayo yonke into ngaqhubeka ngase ngithi nginezininginingi izinhlonipho ngoBilly Graham ngathi ngenxa yokuthi unomlayezo nalowo mlayezo ungokuphenduka Mase kuthi ke ngiyanitshela akukho umuntu engaziyo ngaye lowo sezweni namhlanje uNkulunkulu amsebenzisile ngalowo mlayezo njengoBilly Graham unawo phansi ngokufanele futhi nje uma lapho futhi ngiqonda ukuthi ubizela labo osombusazwe namalunga ebandleni ekuphendukeni kodwa yilapho ahamba agcine khona futhi naku kufika umfowethu Oral Roberts enye inceku enkulu yenkosi futhi awukho umuntu ophumela lapho futhi aqathanisane no Oral Roberts lokho kubamba ngqi kwesiphikeleli sokuba nje kukhishwe imimoya emibi nokubiza igama lenkosi namadlingozi amancane kanjalo njalo ngokuphilisa kaNkulunkulu kunjalo impela nazo isithunywa kwiPentecoste nazo isithunywa ngezweni lehlelo lebandla niyabona ezwe elibandayo bese kuthi ke kalaza enkonzweni yethu uqobo encane ethobile kumi uJesu Kristu onguyena izolo namuhla naphakade niyabo leyo yenzani na ibiza lelo qembu lomlobokazi niyabo ibiza kuwo omabili lawo maqembu ikhipha isondo esondweni niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini futhi manje ke uNkulunkulu uqinisa lo mlayezo Billy Graham awushumayelayo uNkulunkulu uphilisa abagulayo ngemikhuleko kaOral Roberts noNkulunkulu uveza izinto uJesu ufakazisa ukuthi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade futhi ubiza lezo zinto yimilayezo yehora futhi ngamunye waleyo milayezo uyabiza. Phendukani noma nibhubhe. Kunjalo, phendukani noma nibhubhe. Akukho mathemba lonke alisekho. Izwe liqwayisiwe ngokufika kwakhe. Ngamunye waleyo milayezo ukhuluma futhi uqwayisa ngokufika kwenkosi uJesu. Okubili ebandleni ngegama nje kumbulani uNkulunkulu njalo okokuthathu njengoyise ndodana nomoya ongcwele nokulungisiswa nokungcweliswa ubhapathizo kamoya ongcwele kanjalo njalo okokuthathu. Manje uNkulunkulu uyilowo mlayezo wokuphenduka ebandleni ngegama nje. UNkulunkulu ukulowo mlayezo wokuphilisa ngokaNkulunkulu ebandleni eliyiPentecostal. UNkulunkulu usemlayezweni kumlobokazi, niyabo? Ngakho sithola ukuthi bonke bebiza oyedwa kulokhu, lona kulokho, nalowo kulokho. UNkulunkulu ebiza ibandla liphuma ezweni. Ebiza ibandla ebandleni lehlelo lingene kwiPentecost. Futhi ebiza umlobokazi aphume kwiPentecost, niyabo? Njengoluntu uWesley namanje, niyabo? Konke nje kufanekiswe ngokuphelele. Wayofika phezulu futhi akukho phutha ngakho. Ishaye macala onke eziphetho zakho namacala akho nangaphakathi nangaphandle kwakho futhi ngawukhombisa ngombhalo izehlakalo zokulandelana kwemilando kwakho. Sesize siyazi ukuthi kuyiqiniso ngokoqobo, niyabo? Awukho phutha ngesonto ongethemba ukuthi uNkulunkulu akuzikise kujule kakhulu ukuthi andisoze nakwazi ukusuka kukho, niyabo? Manje uNkulunkulu enikeza isixwayiso lungelani ukwahlulelwa amabhomu amathomu asezindlini zamabhanoyi yonke into ihlezi imi ngumumo futhi uNkulunkulu ngaphambi kokuba engadedela le nto yenzeke wenza ubizo kusukela phansi kwedlule njengoba enze eSodoma phumani kulo lungelani kukhona into ezokwenzeka. Njengasezintungwini zikaNowa ngaphambi kokuba uNkulunkulu athumele amanzi okubhubhisa umhlaba ekubhubhiseni umhlaba ngamanzi okukhulu okwakuphumele esolweni njengoba uJesu washo ngokucacile ukuthi kwakuwusuku olunjengalolu nje njengoba kwenzeka emihleni kaNowa kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Ukuthi baba kanjalo besifazane ekudlangeni nokukana nokukaniselana nokuzuza ngempumelelo okukhulu kwesayensi nabafundile abahlakaniphile beya ohlangothini lokuhlakanipha nomhlambo omncane othobile uhlezi eceleni uqhelile ulinde ukwahlulelwa okusalindelwe nokuphunyuka. Kodwa phambi kokuba uNkulunkulu athumele lokho kwahlulelwa wathi uprofeti njengoba enza nje uHezekiya wathi lungela ngokuba izahlulelo zilungela ukuwa futhi wenza abantu balungele isikhathi. UNowa wenza abantu balungele futhi kwakungukubiza kwesihawu ngaphambi kokwahlulela. INineve yenziwa yazi ngaphambi kwesikhathi sabo. UNkulunkulu wabuka phansi eNineve futhi wathi ngikhathele ngidiniwe nje ilezi zinto. Ngiyaqonda ukuthi nakuba lelo elikhulu abahedeni izwe labezizwe umuzi wabo njengoba kwenzeka ngaleyo mihla babahlulela ngomuzi. Manje kungezizwe manje emva kokuba inani labantu selande ngendlela elande ngayo wathi lo muzi omkhulu usuyekelwe ngakho konke esolweni futhi uNkulunkulu ngaphambi kokuba athumele ukwahlulela wathumela umlayezo oxwayisayo phumani kulo lungani. Bekisisani umprofeti akazange asho lutho kodwa ukuthola wathi kathi kwezinsuku ezingamashumi amane nomuzi uzobhujiswa futhi kwesinye isikhathi kulukhoni kanjani ukwenza izinto ezinjengalokho ukutshela abantu. Uma umprofethi engabhekisisi uzongena enkathazweni ngoba uzothi ukuchezukela eceleni ezama ukukwenza kube lula noma aqegise kancanyana lapha nakancanyana lapho. Kodwa umprofethi wangempela unenqubo evela kuNkulunkulu. Akafanele neze aqegise lutho, ufanele ngokoqobo akubeke ngqo emgqeni. ngaleso sizathu asebenzisa umoya kaElijah kakhulu kangaka. Niyabonga ngenxa yokuthi lo moya njalo uthwala iziyalo zakhe. Niyabo kwaletha iziyalo zakhe nje impela lokho okwakuyikho futhi njalo ukubuyela ezwini. Niyabo njalo kubabuyisela ezwini. Manje sithola iNineve esonweni nomprofeti wayenqikaza ngoba kwakuyizwe labezizwe. Niyabo kwakuyisizwe sabezizwe abantu bezizwe kungesibo abakubo uqobo kwakungesiwo amaHebheru babengabezizwe. Umkhumbi omkhulu isikhumulo semikhumbi sezohwebo iNineve eyayiyiso imboni enkulu lapho yokudoba abantu babedoba futhi futhi babene ungahle ukuba kwakuyizwe elikhulu elinesono lapho imali eningi nalapho imali eningi kakhulu khona nabantu besembolweni odumile wosuku isono njalo sihlala phakathi nodlame. UNkulunkulu wasekhathele ngalo ngakho wena umprofethi ezweni ngakho wathi umprofethi wakhe yehlela kweNineve futhi umemeze futhi uthi phakathi kwezinsuku ezingamashumi amane umuzi uzobhujiswa. Manje uJona wacabanga manje uyazi ngingahle ngingene enkathazweni encane ngakho wayefuna ukuqiniseka kakhulu ngakho wacabanga ukuthi uzothatha iholide elincane futhi ehlele eTharishishi. Futhi sithole ukuthi kwakusele nje izinsuku ezingamashumi amane. Niyabo ngakho umlayezo uyaphuthuma isikhathi sesiseduze ningalokhu nidlala ngezinye izinto futhi nithole iziqu zeziqu zobungcweti futhi nithole into ethize ihola seliseduze. Ile indaba ngabantu namhlanje sizama ukwakha izikole ezinkulu futhi sibe nezinto ezinkulu njengaleyo kanti isihawu hey uma sishumayela ufe wenkosi yini esidinga ngezikole na sidinga ukuphenduka ngakuNkulunkulu. Niyabo Jengo Hutton Taylor wathi ethunyweni senkolo esisesincane wathi noma umfana oyishayina osencane uza kuye wathi nomntana Taylor wathi inkosi uJesu ingigcwalise ngomoya wakhe wathi ngijabule kakhulu wathi ngingayithatha yini iminyaka eyishumi manje futhi ngithole iziqu zami nokunye nokunye na. Wathi ndodana ungalindeli iziqu uma ikhandlela lokhelwe hamba ulisho hamba ulisho ungalindeli iziqu kabo uyosho uhafu ngaphambi kokuba uqede ngeziqu zakho masithi uma lokhelwa uma ungazi lutho olunye shono nje ukuthi lokhelwe kanjani futhi nje ungazami ukuthatha indawo yomunye umuntu noma indawo ethize uma ukwazi shono nje ukuthi yini oyazi iqiniso le ndlela elifika ngayo kimi futhi ngezwa kanje ngalo lokho uma ungazi ngaphezu kwalokho shono lokho asihambe umlayezo uyaphuthuma isikhathi sesiseduze. Manje uma-ke u-Isaya ethi awu manje ngizolinda futhi ngibone ukuthi kuqhubeka kanjani nalelo thumba kuqala uyabo ngibone ukuthi kanjani likanjani. Niyabo uNkulunkulu wamtshela yenyukela lapho futhi umtshele khona manje niyabo futhi watshela uJona ukuba ahambe oh hey futhi esephumele lapho kulolo lwandlekazi nakulolo lwandle olujulile nomkhumbi wama esiphephweni futhi babemise useyini bese-ke bejika bayamangala ukuthi kwakuyini indaba ezweni phandle lapho. Kodwa abaqondanga kwakubukeka sengathi into yayigcwala amanzi futhi wonke umuntu ebiza uNkulunkulu wakhe futhi into yokuqala niyazi uJona wayesewelidini lakhe ngakho wacabanga ukuthi angavele azilalele nje futhi ufanele ukuthi wehlela ezindongeni ezakhiwe zahlukanisa izindawo ngezindawo zomkhumbi futhi elele phezulu lapho nezinyawo zakhe ziphasile elele ubuthongo. Wayesethi vuka ovilandini futhi ubize uNkulunkulu wakho noJona wayazi ukuthi yini eyayingalungile kanjalo wonke umuntu uyazi ukuthi yini engalungile namhlanje. Niyabo wayesethi konke kuyiphutha lami ngithatheni ningibophe izandla zami futhi ningiphosele ephandle olwandle futhi manje-ke le nkathazo izoyeka. futhi babethi ababe uhlobo lwesigejane sababo abathi ababe ngabantu umzana abathonikekile futhi babengafuni ukwenza lokho kodwa bathola ukuthi wayengumprofeti futhi ekwazi ayekhuluma ngakho wathi bengicabanga ukuthi ngizothatha iholide lami kuqala kodwa inkosi ayifuni ngithathe leli holide ngifanele ngehlele lapho nginomsebenzi engiwumiselwe bengicabanga ukuthi ngizoke ngiphumule kancanyana ngaphambi kokuba ngihambe kodwa ngifanele ngihambe umlayezo uyaphuthuma ngifanele ngifike lapho sengiyabona ngenkathi leyo ntanzi ethize emisele uyithola uJona phansi esifini sayo yayisijike yabheka emuva futhi yaphosa amanzi lonke izwe yasuka yaqonda eNineve yahamba ngelikhulu ijubane uNkulunkulu wayewezela lowo mlayezo lapho kuleyo ntanzi ethize emiselwe futhi yasuka yaqonda eNineve ihamba ngelikhulu nje ijubane ngoba yayinesithunywa esigibele futhi yayifanele isifikise lapho sathatha umkhumbi ongesiwo kodwa uNkulunkulu wayesihlinzeke ngomkhumbi ngakho niyazi uNkulunkulu unamandla okwenza izinto ezinkulu uma nje sizomlalela niyabo uyakwenza izindlela lapho kungekho ndlela khona uyindlela niyabo futhi uma umlayezo ukhuthuma uqobo njengoba unjalo namhlanje uNkulunkulu uhlinzeka indlela siyaqaphela futhi ngenkathi uAmose ngashumayela ngalo mfo uAmose uma ungathanda ukufunda indaba ngesinye isikhathi inkulu ufunde indaba kaAmose isahluko sokuqala sikaAmose ungolunye uhlobo lwezixwayiso ngaphambi kokuba ukwahlulela kushaye isono manje umuzi ayezowexwayisa laphaya kwakuyisigejane samaJuda ukuthi onke athi ukuchezuka futhi wawuphenduke isizinda esikhulu sabavakashi futhi sengiyabona njengoba nginikeza ukufanekisa ngalokho ubusa ukhuluma ngaye lokho ngenkathi ikhanda lakhe elinempandla lenyukela phezulu esiqokweni seguma namehlo akhe amadadlana ancipha lapho ebuka phansi futhi wabona isono saleso isizwe esikhulu nabantu intshebe yakhe emhlophe lapho eyiphulula kanjalo he into enje pho kodwa akukho muntu owaziyo ukuthi uvelaphi akukho muntu owazi labo baprofeti bavele nje bavuke ndawo futhi bahambe ngendlela efanayo kodwa waya kongena emzini eno isho kanje inkosi phendukani nama niphuphe ukuba uNkulunkulu uzoziphuphisa lezi sizwe uzoshalela le ndawo isuke ebusweni bomhlaba wenze isivumelwano nesitsha sakho futhi usekuthuleni uyacabanga nesitsha sakho kodwa ngaso sonke isikhathi amaSiriya ayakha ayaphakama phandle lapho ningeke nahamba nobabili ningavumelananga yilokho kuphela ngakho wathi futhi uNkulunkulu ufuna sizahlukanise ufuna siphume ezweni singazami ukuphila nezwe noNkulunkulu futhi singazami ukulingisa izwe noNkulunkulu uzofanele uphilele oyedwa noma omunye uzofanele ukholwe oyedwa noma omunye futhi manje sithole ukuthi noAmose ngempela wabikezela ukwahlulelwa phezu kwalaba bantu ngaphandle uma bephendukile futhi he ngakho ufitha kahle usuku lwethu ngicabanga ukuthi lo muzi omkhulu njengokubuka emuva ngalokhu futhi umuzi omkhulu ezansi lapho ukuthi wayekela kanjani wonke nomnotho omkhulu babe nawo wezinto zonke unokuphumelela futhi babecabanga ukuthi babe kuyo impela nje intando yenkosi ngoba babephumelela kodwa abathola ukuthi uNkulunkulu akasuye njalo umkanisi wempumelelo qhabo uNkulunkulu ngezinye izikhathi uma impumelelo ishaya amabandla yakhela kuye niyazi uNkulunkulu wakhuluma ngu-Israyeli ngesinye isikhathi wathi ngakuthola unegazi endle futhi ngakugeza futhi ngakungenisa ukuba abe ngumntwana wakhe uqobo kwase kuthi-ke ngenkathi uba mkhulu nentombi enhle wabamba ichaza lokuba isifebe wathi uzinikela nje kuwo wonke umuntu odlulayo. Ngiyabona kodwa ngenkathi usempofu futhi udinga, ngenkathi wawunesidingo wangikhonza, kodwa ngenkathi ngikubusisa futhi ngikunika inala khona-ke wadeda kimi futhi sekuthi nje akufakaziswe ngaleyo ndlela. Oh, oh hey, manje sithola ukuthi lo mprofeti wasishaya wasilasha phansi ngempela leso sizwe. Lo Amose wayengumfana olima ngegeja lezinkabi nje, kodwa sithola ukuthi ngenkathi enza wasishaya walahla phansi, wayesebatshela ukuthi uyoba njani, futhi wabatshela ukuthi uma bengalungisananga noNkulunkulu ukuthi isitha ababethathe ukuphathisana naso sasizoba yiso impela esibabhubhisayo. Manje sithola ukuthi imelika yethu eziqhenyayo ayizukuphunyuka olakeni lukaNkulunkulu. Njengoba ngakhuluma ngolunye usuku selokhu ngibe lapha, ngiqinisekile ukuthi kwakulapha ngakho konke ekupheleni. Niyazi ngingebone lutho lokwakhela kukho. Ungeke wakhela kwezombusazwe, sekuphelile. Ungeke wakhela empilweni yenhlaliswano ngoba ikhohlakale kakhulu. Akukho lutho ongakhela kukho lapho, futhi ungebeke mathemba kuyilutho. Uthingani-ke ngebandla na? Awu, ungenze lutho ngebandla, ngigcina umthetho ngamehlo nje kakhulu, futhi seliyambile. Akusekho lutho obusele, sebevele bathengise ngobusibulo babo ngokudlanyana, futhi nje balindele ukwahlulelwa. Umoya ongcwele unqamule kulesi sizwe, ukhombisa izibonakaliso zawo nezimanga, futhi ngokuqhubeka badede badelela umusa wakhe. Uyaziqinisekisa yena uqobo, futhi afazise lesiqinisekiso sawo esikhulu ukuthi uyizwi likaNkulunkulu libonakaliswa ngalolu suku, futhi basalokhu belenqaba. Yabo, ayisekho into esele manje, ungeke nje wakwenza njalo lokho kuNkulunkulu. Yabo.
All right.
Kulungile. Siyathola okokuqala, uthuma abaprofeti bakhe nesixwayiso. Akayiguquli indlela yakhe, indlela yakhe yokwenza izinto. Akashayi njalo uma exwayisa. Ngifuna nibhekisise lesi sicaphuno. UNkulunkulu unikeza isixwayiso, kodwa akashayi njalo ngesikhathi esifanayo axwayisa ngaso. Niqaphele lokho na?
And then when he doesn't strike, when he sends a warning,
uma engashayi, uma ethumela isixwayiso, khona-ke umprofethi uyabhinywa. Ubungenaso, uqambamanga, ubungaqinisile. Leyo nto efanayo ingathi kuba yashiwo ku-Isaya. Ucabanga ukuthi leyo ndoda yacabangani ngenkathi yeyikwela lapho futhi yaprofetha ukuthi inkosi yayizofa, bese-ke ibuyela ezansi yathi khabo izophila. Kuthiwa nike ngoJona ejabule emigwaqeni ethi, oh, lo muzi uzobhujiswa phakathi kwezinsuku ezingaka, izinsuku ezingamashumi amane. Kwase kuthi-ke uNkulunkulu akangakwenza na? Niyabo? Ifaya libhekisise, uNkulunkulu akashayi njalo uma exwayisa, kodwa kunento eyodwa khona-ke uprofethi uyabhingwa. Kodwa uma engumprofethi oqinisekisiwe enezwi lenkosini, yabo, izibonakaliso zikaNkulunkulu iqinisekiswa njengoba uNkulunkulu athi umprofethi uyoqinisekiswa, okungukuthi lawa indoda ayenjalo, yabo. Izwi lakhe alisilo elakhe, kodwa ngelikaNkulunkulu, futhi liyofezeka, lizofanele lifezeke uma izwi likaNkulunkulu yinye kuphela into engalimisa lokho ngokuphenduka ngokushesha. Kabelani u-Amose waphila ukuba abone isiprofetho sakhe, kodwa ngenkathi u-Amose ekhuluma ngalowo muzi ukuthi kwakuzokwenzeka kanjani, ukuthi uNkulunkulu wezo wabangela kanjani amaSiriya ukuba angene futhi abengamele, nokunjalo kanjalo, nokuthi inkohlakalo yabo uqobo yayizobadla ibaqede kanjani. Ngani ngikholwa ukuthi uma ikhona manje ngibuka phansi lapha phezu kombhalo, futhi uma nginakho lokhu kubalwe kahle ukuthi akube lapha eminyakeni engamashumi amahlanu emva kokuba u-Amose aprofetha. Futhi manje ngicabangani na? Songe sizukulwane esadlula ngaphambi kokuba isiprofeti sikaMose sifezeke. Kodwa uma uzofunda ngapha kuyakutshela ukuthi kwenzeka nje ngamashi izwi ngezwi akusho niyabo. UJohane wabona incwadi yenkambulo akuzange kwenzeke ngosuku lwakhe kodwa siyabona kufezeka impela nje niyabo. UDanyeli waprofetha ngosuku lwakhe futhi konke kwete njalo akazange aphile ukuba alubone. Wathi hamba Danyeli vala incwadi nje incwadi futhi vala incwadi futhi uyolala esabelweni sakho kodwa ngalolo suku uyoma. Uyabo manje niyabo awuthi njalo uNkulunkulu ashaye nje masinya lapho eprofeta isiprofeto sikaMose njengoba ngishilo saba yiminyaka engamashumi amahlanu kamumva siyafezeka kodwa safezeka bese kuthi ke umprofeti uyi weBhayibheli owangempela umprofeti wangoqobo ungumuntu okhethekileyo hayi okhethekileyo abe yinoma ikuphi ukwehluka kunoma imuphi omunye umuntu kodwa unomsebenzi okhethekileyo niyabo futhi enokuthunywa okukhethekileyo uzofanele abe ngokhethekileyo othe ukuphuma kancane endleleni kwabanye ukuze enze lokho. Ufana nje njengoba uNkulunkulu efanise abaprofeti bakhe ukuthi bawukhozi. Manje ukhozi luyinyoni ekhethekileyo. Luyinyoni nje kodwa luyinyoni ekhethekileyo futhi lungandizela phezulu ukwedlula noma yiziphi ezinye izinyoni. Lungabona kude kunoma yiziphi ezinye izinyoni. Futhi manje ukuze luye phezulu kakhulu luzofanele lwakhiwe ukuze lundizele phezulu kakhulu. Futhi bekungalusiza ngani ukuba lwenyukele lapho ngaphandle uma lukwazi ukubona ebelikwenza emva kokwenyukela lapho na niyabo. Ngakho luzofanele lube yinyoni eyakhiwe ngokukhethekileyo niyabo. Luthi ukuba sembelini woqhebe lungumdabuli ngomlomo futhi ludla abaningi babo imithuthambi kunezinhlobo cishe ezingamashumi amane ezehlukene zezinkozi. Kodwa niyabo ebandleni lapho ngumelusi. Nalowo melusi ungumuntu okhethekileyo wakhelwe lapho angakwazi khona ukumelana nokuqophisana kwabantu. Ungumthwali wemithwalo uyinkabi yesipani. Uyindoda engahlala phansi uma omunye umuntu enento ethize emelene nomunye umuntu othize futhi ahlale phansi naleyo mindeni emibili futhi angathathi hlangothi futhi athethe indaba futhi ayibuyise ngqo ngobumnandi niyabo. Ungumelusi uyazi ukuthi zinakekela kanjani izinto. Umvangeli uyindoda ekhethekileyo, uyindoda evutha njengebhola lomlilo, ugijimela emzini futhi ashumayele umlayezo wakhe bese phuma lapho kwenye indawo niyabo. Uyindoda ekhethekileyo ofundisayo uyindoda ekhethekileyo, uhlala emuva phansi kogcobo lukamoya futhi uyakwazi ukuthatha amazwi futhi awahlanganise ndawonye ngomoya ongcwele. Lowo umelusi noma umvangeli noma yimuphi oyedwa angeqhathaniseke naye. Bese kuthi-ke siyathola umphostoli uyindoda ekhethekileyo ungohlela ngokohlelo, uyindoda ethunywe uNkulunkulu ukuhlela izinto ngokohlelo. Umprofeti uyindoda ekhethekileyo. Umprofeti uyindoda izwi lenkosi eliza kuye ngoba umprofeti uqanjwe kanjalo impilo ukuthi ukuzwa kancane kwakhe nokuzwa kwakhe kokuqala kusondelele kakhulu ndawonye ngangokuthi akayi ukuyolala ukuba aphuphe iphupho lakhe. Ulibona ngenkathi ebheke ngawo omabili. Niyabo manje leyo into ethize uNkulunkulu adingeka ayenze. Niyabo uyakubona okwenzekayo. Umprofeti ubona ngaphambili kude le. Niyabo izinto ezayo. Ubona indebe yolaka likaNkulunkulu igcwele ngaphambi kokuba igcwaliswe. Niyabo angathi isho kanje iNkosi uNkulunkulu uzophuphisa lo muzi ngaphandle uma iphenduka. Ngani na? UNkosi ugibele aye kude ngaleyani yabo. Futhi ubuka kude le lapho futhi ubona leyo ndebe yolaka ithululo. Yilokho umprofeti akubukayo, akabuki okwenzeka lapha, ubuka ngaleya futhi yeza Angaya phezulu kakhulu aze akwazi ukubona lelo thuzi wathi izwe liyoba mnyama ubumnyama nobumnyama obuyisigayegaye uphezulu uphakeme ngokwenele ilanga liyakhanya manje kodwa ubone lelo thuzi liza futhi usho akubukayo akungabi lapha nokho kodwa ngempela kuzoba lapha kunjalo kuzoba lapha ubumnyama obuyisigayegaye phezu kwabantu uyazi ukuthi kuyeza usathele iminyaka nokho uyakubona uAmose lo mprofethi kankulunkulu ogcotshiwe wabona ubumnyama nokwahlulelwa ubone amasiriya ehla ngezinqola zawo zempi futhi eshanela edabula lapho eceka labo bantu ngokubabulala ebakhipha wakubona kuza nokwahlulela kukankulunkulu phezu kwabo manje iminyaka engamashumi amahlanu ngaphambi kokuba kwenzeke kodwa niyabo engumprofethi waphakanyiselwa phezulu emoyeni futhi wakubona kusekude le niyabo wabona indebe igcwele ngaphambi kokuba igcwaliswe njengo-Abrahama unkulunkulu watshela u-Abrahama inzalo yakho iya kungena kuleli zwe futhi igogobale lapha iminyaka engamakhulu amane bese kuthi ke ngiyakubakhipha ngesandla esinamandla ngoba ububi bama-Amori abukagcwali niyabo unkulunkulu wayazi ukuthi leyo ndebe yayizogcwala wayekhuluma nomprofethi wakhe wamtshela manje uyayibona leyo ndebe yama-Amori ezansi lapho niyabo kodwa ububi bawo abukagcwaliswa okwamanje Abrahama ungasho lutho ngakho manje vimba kodwa buyafika futhi uma indebe yawo isigcwalisiwe leyo minyaka yengamakhulu amane ngiyakuwaqosha njengezintethe phambi kwakho futhi ngiyakuqalisa inzalo yakho lapha kulelizwe amen lowo ngumprofethi wenkosi manje uma ekhuluma ngombono wakhe noma ngabe ulaka noma ngabe ukuphilisa kungahle kulibale kodwa kuzofezeka uma ekukhuluma egameni lenkosi niyabo kungahle kube yisibusiso asikhulumela wena angahle akutshele into ethize futhi ungeke wayibona nhlobo uthi ungenze kanjani na ngani wangitshela isho kanje inkosi lokhu kuzokwenzeka nalokho kwakuzokwenzeka futhi akwangenzeka indoda inephutha manje uyakwehlulelwa ngokulikholwa ngokungesikho kodwa kuzokwenzeka noma kanjani niyabo kuzofanele kwenzeke nakuba kulibala ibhayibheli lathi nokho kuyakukhuluma enkathini yakho yonyaka kuyakufezeka umprofethi ubuka kuphela le futhi ebona into ethize ukhuluma ngalokho akubukayo angacabangi ngalapha nokuthi ubukeka kanjani manje ubuka okuzoba yikho futhi uma ekhuluma lokho uma kusezwini lenkosi ekuvele kukhulunyiwe futhi akukho lutho ezweni olungakumisa niyabo kunjalo kuphela ngunkulunkulu qobo lwakhe qaphelani manje sithola ukuthi ngenkathi ukhuluma umbono wakhe umprofethi wenze njalo manje ngezinye izikhathi ukhuluma izinto ezinhle ukhuluma ngokuphiliswa kwakho kulungile ngathi ucabange ngeke nje kwenzeka anginabungcono manje-ke kwenzani lokho na lokho nje kuletha izahlulelo zikankulunkulu phezu kwakho kunjalo niyabo ujesu wethembisa ngokusindisa uma uyolikholwa uma ungalikholwa akuyikwenzeka kuwe uzofanele ulemukele uzofanele ulikholwe yabo futhi uzofanele wazi ukuthi livelaphi lokho kunika ukukholwa kwakho kunkulunkulu noma umprofethi wakho yabo ufanele ulikholwe futhi manje siyathola lapho ukuthi laba abaprofethi abakhuluma bakhuluma nabakusho kuyafezeka futhi uma ulaka lukankulunkulu luthululwa phezu kwabantu kunento yodwa kuphela uma lowo mprofethi esho leyo nto ethize enye ukuthi yayizokwenzeka kunento eyodwa kuphela eyovimba isandla sikankulunkulu lokho ukuphenduka lokho ukuphendukela ngakunkulunkulu lokho okuvimba ulaka lwakhe manje ungakulindi kwenze ngaleyo nkathi unkulunkulu usho noma yini kwenze ngayo leyo nkathi kwenzekiye wathi nje angazi wayeyindoda elungile kodwa unkulunkulu wathi isikhathi sakho sesifikile Hezekiya futhi ngifanele ngikuthathe ngiyafuna ngizokwenyusa yalela indlu yakho yonke futhi wathi kuzongithatha iminyaka eyishumi nanhlanu ukwenza lokho nkosi yabo manje nguwe ngiyazi ngiyahamba kodwa kuzongithatha iminyaka eyishumi nanhlanu ukuyalela indlu yami angeke ngikwazi ukukwenza khona manje anginazo isikhathi sokukwenza ngeke nje ngakwazi ukukwenza nkosi angihlale eminye iminyaka eyishumi nanhlanu ukuze ngikwazi ukwenza le nto angikwazi ukubeka indlu yami niyabo ukuthuma kukaNkulunkulu kwakungukuthi yalela indlu yakho Hezekiya wathi angeke ngikwazi ukukwenza kulo nyaka kuzongithatha isikhathi ngizobuyisela lokhu futhi ngilungise lokhu futhi ngibuyise ngale kulo mfo lapha kuzongithatha iminyaka eyishumi nanhlanu ukukwenza ngiphilise nje ukuba ngikwenze anginike isikhashana ukuba ngikwenze niyabo khona ke uNkulunkulu wathi ngizoba nobubele kodwa wayedingeke afe noma kanjani nabo bese kuthi ke futhi wathatha isikhathi sakhe wasibuka ngaleyo sikhathi niyabo futhi wayeyobangcono ukuba wayehambe ngaphandle kokuba iyalelwe kunjalo kodwa umnika kweluleke ngeminyaka eyishumi nanhlanu ukuba ayalele indlu yakhe ngoba ngokushesha wenzani na wathi nkosi ngingowenza kancane ngidinga iminyaka eyishumi nanhlanu ukwenza lokhu ungithumile ukuba ngiyalele indlu yami angeke ngakwenza ngeminyaka eyishumi nanhlanu ngoba nginesikweletu lapha futhi nginalokhu ngapha futhi nginalokhu ngapha ukuba ngenze manje wayeyindoda emeseba uNkulunkulu lezi kaNkulunkulu lizofanele lenzeke noma kanjani lizophezeka noma kanjani kodwa walivimba nje okwesikhashana yana niyabo waligodla kuye khona ke wenze isono ngaleso sikhathi wathi angeke ngikufikise kuye kodwa ngiyakuhambela phezu kwabantwana bakhe emva kwakhe niyayazi indaba manje sithola ukuthi ukuphendwa ngokushesha ngezinye izikhathi kubamba ulaka lusuke okwesikhashana Manje sithola ukuthi iNineve uNkulunkulu wathi yehlela lapho futhi memezele kulowo muzi manje futhi ubatshele uma phakathi kwezinsuku ezingamashumi amane into izokuwa futhi he babe baphenduka na bathi nje bangabona lo mprofeti eza ngomgwaqo ethi ishiwa nje inkosi indawo izowa phakathi kwezinsuku ezingamashumi amane indawo izokuwa Ngisho nenkosi yayala ukuzila ukudla kulo lonke izwe kulilwa yembathani ingubo yesaka fakani imilosha hayi phezu kwekhanda lenu uqobo naphezu komzimba wenu naphezu kwenyama yenu kodwa phezu kwezinkomo zenu phezu kwezilwane zenu zasendle fakani imilosha nengubo yesaka ukuphenduka kunjepho Manje nxa sithole lapho siyaqaphela uma umprofeti engabhekisishi ngokushesha ngempela niyabo ahlanganise ukuhlakanipha kwakhe ukubona futhi aye kuNkulunkulu uyothola into ethize khona lapho uma ungabhekisisi manje bukani uIsaya wavele wakhuluma nje isiprofeto sakhe wabuyela emuva endlwaneni yakhe encane yasehlane futhi ngenkathi enza inkosi ayizange iphendule inkosi eyayikhuleka inendlela yokwenza izinto Kwakukhona umprofeti ezweni izwi lenkosi liza kumprofeti wayo yaphumela lapho yayisithi Isaya buyela emuva futhi uyitshele ukuthi ngiwuzwile umkhuleko wayo ngiqondile ukuthi ukuthi icabanga ukuthi kuzoyithatha iminyaka eyishumi nanhlanu ukwenza lokhu ngizibonile izinyembezi zayo ngoba ngifuna ukwenza umsebenzi kabi kabi kuzoyithatha iminyaka eyishumi nanhlanu yasho ukukwenza hamba uyitshele ukuthi ngizoyivumela ibe nayo ke Niyabo ngani yathuma uIsaya ukuba ahambe awayitshela isho kanje inkosi khona ke uma kuna noma iluphi ushintsho kulokho noma ukulibala kuzokwenzeka noma kanjani yafa nje ngokufanayo kodwa yathi uma kukhona noma yini kulokho khona ke ibophezelekile ukuba ibuyele endodeni eyathumela u Isho kanje inkosi kuyo yatshela uIsaya buyela emuva phandle lapho futhi uyitshele. Manje uJona wathatha isimo sokuziphatha esehlukile wenyele esikhongweni isegqoko futhi wathi awu bekuyoba kuhle ukuba angizange ngizalwe futhi o ukuthi waqhubeka kanjani noNkulunkulu wayenomhlakuva omncane ukuba umile futhi umenzele umthunzi aze aphole phezulu lapho kodwa wathi manje lapha ngehlela lapho futhi bazothi ngumprofethi wamanga futhi uNkulunkulu wakhuluma kuye wathi buka lo muzi ezandi lapho kulapho Jona ukuthi wako muzi yaphenduka ngengubo yesanga nemilotha futhi khona ke wamtshela ngomhlakuva umncane nempehlwa eyawunquma iyawuwisa ngelinye ilanga inkosi ithanda ngifuna ukuza ethabernakele futhi ngithathe uhlu ngoJona nje o ziningi kakhulu ezinkulu lowo moya wasempumalanga uvunguza nakho konke o he ziningi kakhulu izinto phakathi lapho nje kuyaxoxhumisa lezo zigaqa eziyigugu phakathi lapho konke kufanekisa ngo phakathi kuyafitha kuletha ngisho uJesu Kristu phakathi kukho nayo yonke enye into kusobala wonke umugqa eBhayibhelini uletha uJesu Kristu. Yebo mnumzane, leso isifundo sethu sangesonto, ngakho sizokuthola lokho inkosi ithanda. Ukuqaphelani kunezinto uma uqotho futhi utshele uNkulunkulu manje ngifanele ubhekisise manje ngifuna ukunikhombisa omunye uJona emsamo kulobusuku. Ngobunye ubusuku bawukhona abantu abeza lapha inenekazi lingahle libe abanye babantu bakubo lapha kulobusuku ngakho angezukulibiza igama mhlambe nizokwazi ukuthi ngubani kodwa beza lapha esikahle esigejane sabantu nesivela ezantsi eKentucky futhi beza lapha iminyaka kodwa abantu bengabantu abakahle abangani bami abahle hey babe ngabangani bami ngempela kodwa nge olunye lwalezo uhlobo lwabantu ukuthi ngenkathi imvuselelo yayiqhubeka babeza enkonzweni uma imvuselelo ingasekho nomthwalo wawudonsa akukho umuntu owayedonsa futhi bonke abantwana wayelapha emagameni abancinyane babe ngenkathi sinamaklasi ethu nezinto. Futhi ngolunye usuku ngifike ekhaya cishe iminyaka emine eyadlula noma emhlanu into efana naleyo futhi leli tshitshi elalithi alibe neminyaka eyisishiyagalombili ubudala ngenkathi lisesemagameni abancinyane lase lishadile futhi selinabantwana ababili futhi lalilele phandle esibhedlela phandle lapha selisekufeni lalinezinyanga ezithi azibe ezine ezinhlanu linengane nengane yayifile futhi abakwazanga ukuhlinzwa ngoba lalinesifo sokudungeka kwegazi umchamo ohluleka ukuphuma ngendlela yawo futhi abakwazanga ukuhlinza ngakho babezomyeka umama afe naye abanaki ukuhlinza futhi nabo ingane yayizombulala kanjalo ngakho babene wayefa nje yiloko kuphela kwakungekho thuba lakhe ngaphuma uyombona wayengithumelele futhi ngaya kongena esibhedlela futhi nango wayelapho phansi kwethende lomoya mpilo ngaphakamisa ichopho elincane ngakhuluma naye kancanyana ngase ngithi uyangikhumbula mina wathi impela mfowethu Bill ngiyakukhumbula ngathi injani uyaqonda ukuthi ugula kanjani na wathi ngiyaqonda wathi ingakho ngithumelele wena ngathi awu ngani kanjani ngawe nenkosi na wathi mfowethu Bill ngine angikulungele ukumuka awu lapho saguqa phansi sase sikhuleka nonina nomyeni wakhe abaningi babo egumbini nonina nomyeni baqala ukukhala futhi manje ke ngambuza futhi walungisana noNkulunkulu wakhokha izifungo zakhe futhi uyabuya wayesenzela uNkulunkulu isithembiso futhi uma engathethelelwa ukuthi wayemthanda kanjani futhi ezisola ngezono zakhe indlela ayiphile ngayo futhi waqhubeka nokuphenduka kwakhe futhi ekhala futhi Emva kwesikhashana ngasukuma ngasengiphuma endlini futhi ngokuso kulandelayo bangibizela ehla kuba ngibuyele phandle lapho futhi ngithola ukuthi bangena ngalokho kusa ukuzohlola nokubona ukuthi isimo sesifo sokudungeka kwegazi umchamo ohluleka ukuphuma ngendlela yawo sase siqhubeke kangakanani futhi bathola ukuthi wayengasenachashaza laso sase singasekho sonke konke nokuncukophoyizeni wesifo sokudungeka kwegazi umchamo ohluleka ukuphuma ngendlela yawo wawususukile kuye. Odokotela bethuka kakhulu baze bathi he ngani lokhu besifanele kuyinto ecake ngempela bathi sizomlungiselela futhi bathi uma usalokhu kungaleyo ndlela ngasekuseni bathi sizolokhu simnika umjovo ipenisilini uzifo zonke kumbe noma yini ababemnika yona belokhu behlisa izifo ezithelelanwayo bathi sizohlinza futhi sithathe ingane efile ngaphambi kokuba ihlale kwenye into ethize wathi uma ekahle khona ke awu ngabili noma kathathu ngalolo suku bamhlola futhi ngalobo busuku sekuhambe isikhathi bamhlola akukho okungalungile wayekahle ngokuphelele futhi bamlungiselela bamkhipha phansi kwethende lomoya mpilo yonke into yayikahle babezomhlinza ngokusa okulandelayo bathatha ingane. Awu ngaphumela lapho futhi ngenxa yokuthi lokhu kwenziwa manje angizange ngikwazi angizange ngazi inkosi ayizange ingitshele lutho ngakho ungabuza abantu uma ufisa ngakho ba akazange asho ukuthi kuyoba njani kodwa oh hey ukubona into enje umyeni wakhe eyisoni uza neno wayesethi mfuthi Branham ngifuna ukunikela impilo yami enkosini uJesu ngase ngithi kulungile guqa phansi nje lapha bese ubamba isandla somkakho bese kuthi ke nihambe lempilo eqondile ndawonye. Umama uyabuya wathi mfoni Branham uyazi nangu mina nabantwana bami wathi sonke kade singena siphuma futhi singena siphuma nangase tabernakele nezinto sihlalile futhi sakulalela uShumayela futhi sizonyukela ealtare bese sibuya wathi ngihlubukile nami mfowethu Branham wathi ngifuna ukubuyela enkosini uJesu ngobele bakhe kumntanami. Awu niyabo lokho kuhle kakhulu kodwa awuze enkosini uJesu ngenxa yalokho. Sekuyela maphakathi nobusuku ngeleshumi nambili ngelokuqala ngo unina wazonywa ubuthongo wayesethi wambiza wathi mama wayesethi yebo sithandwa ufunani wathi uyazi ngijabula kakhulu wathi ngijabula kakhulu ngawe ujabule wathi ngihlalisene ngokuthula noNkulunkulu wayesethi oh kuhle kanjani. Ebizizwini embalwa wabuye wabiza futhi wathi mama wathi yebo wathi ngiya ekhaya wayesethi ngiyazi uyaya wathi yebo sithandwa senhliziyo wathi udokotela uzothatha ingane kusasa bese kuthi ke cishe usuku noma ezimbili uma imisiko yakho isipholile futhi ususuka lapha ubuyele ekhaya uphinde ujabule futhi wena nomyeni wakho nabantwana abancane futhi ube ngumkhristu futhi uphilele uNkulunkulu. Wathi mama ngiqonde ukuthi ngiya ekhaya lami lasezulwini wathi impela sithandwa ekupheleni kohambo wathi lokhu ngokuphela kohambo. Oh wathi manje yini indaba wathi ukuphela kohambo ngakho wathi yebo mama phakathi kwemizuzu embalwa ngizobe ngingasekho. Awu wacabanga ukuthi nje wayenokwethuka futhi ehema wabiza unesi wamphefumulisa yonke into yayihamba ngokwejwayelekile futhi phakathi kwemizuzu emihlanu wayengasekho wayesefile. Kwathe kuthi ke ngenkathi ngibuyela ekhaya evikeni noma amabili emva kwalokho ngicabanga ukuthi umfowethu Graham washumayela umngcwabo wentombazane. Sengibuya ekhaya uMindy wangitshela ukuthi leyo ntombazane yafa ngalobo busuku angikwazanga ngaya kobona umama ya futhi angazi ukuthi yini eyangibangela ukuba ngikwenze, kodwa ngathi Nkosi uNkulunkulu ungikweleta ukuqonda. Niyabo, emva kokuba mina ngiphumela lapho futhi ngitshela lowo myeni naye eza enkosini emva kokuba usumenzele ilezi zinto nakho konke kanjalo, bese kuthi-ke uthathe lokho kuphila kwentombazane kanjalo, ngathi ungikweleta ukuqonda. Uma utshela uNkulunkulu into njengaleyo, uyakushiya uhlezi wedwa. Akangikweleti lutho, ngisezikweletini kuye. Awu, kwavele nje wangiyeka ngikuphukulele umlomo izinsuku ezimbalwa, niyazi. Futhi emva cishe kwezinyanga ezintathu noma ezine, ngolunye usuku ngangiphandle ogwini lomfudlana, nenkosi yakhuluma kimi ngombono yayisithi, manje yana kunina, bese usho lokhu kunina, asifikanga yini isikhathi sayo unyaka ngaphambi kwalokho, ngenkathi yayiminza emfudlaneni epikinikini na? Yayifanele imuke ngaleso sikhathi, kodwa ngadingeka ngiyithathe ngenkathi yayisilungele ukumuka. Futhi ingakho konke lokhu kwenzeka, nokuthi kungani waphumela lapho. Ngase-ke ngiguqa futhi ngakhala ngathi, Nkosi Jesu, ngithethelele inceku yakho eyisithutha empofu. Bengingafanele neze ngikusho lokho, Nkosi. Futhi ngangibuyele emumva ezansi kwinenekazi lalakhe ngapha emgwaqeni umakethe, ngase ngiwelela kulo, ngase ngithi, ngifuna ukukubuza umbuzo. Lathi, impela mfowethu Bill. Ngase ngithi, kuyiqiniso ukuthi le ntombazane yacishe impela yaminza na? Lathi, kunjalo mfowethu Branham. Lathi, umyeni wayo futhi badingeka bayikhiphe emfudlaneni. Lase lithi, badingeka basebenzise ukuphefumulisa ngokwenziwa, futhi bafake umfutho, futhi badingeka bathole umshini, futhi baphampe amanzi aphume kuyo. Lathi, yayifake isiketi sayo, babe nebhikiniki, yayiphande lapho yase ingena esihlabathini esithize, sashushuluza phezu kwekhanda layo, yase ikhihliza emanzini, abayiqaphelanga. Futhi khona manjalo bayibona isitshona ikhuphuka, base begijima bengena, base beyithola, base beyikhipha. Futhi lathi, yacishe yafa impela. Lathi, ngathi leso kwakuyisikhathi sayo ukuba imuke. Niyabo, uNkulunkulu uyazi ukuthi wenzani. Manje inkosi mhlawumbe yayiyongitshela lokho ukuba angisithathanga isimo sokuziphatha engasenza. Nkosi, uyangikweleta ukuba ungitshele ngalokho. Ayikukweleti lutho. Ngama emhlanganweni ngobunye ubusuku, futhi ngezwa umvangeli ekhulekela umuntu ogulayo, wathi, uNkulunkulu, ngiyakuyala ukuba uphilise lo muntu. Ubani oyalo uNkulunkulu na? Niyabo, akusibo ngisho ubuhlakani, niyabo, ngenxa yokuthi uNkulunkulu wenza afuna ukukwenza. Lungasho yini ubumba kumbumbi? Wangenzelani kanjena? Niyabo, impela cha. Kodwa uma umprofethi eyohlala ethule bese kuthi-ke afune inkosi ukuba iphendule, nansi iphendulo lapho, niyabo. Njengakulo muntu nje wayebuza ngombuzo wenzalo yenyoka, niyabo, nje bhekisisani futhi ningabi sekujaheni okukhulu. Futhi manje uNkulunkulu njalo uyayifezekisa yonke into ukuba isebenzelane ibe ngokuhle kulabo abathanda inkosi. Manje ukuba iNineve yayingaphendukanga, khona-ke izahlulelo zikaNkulunkulu zaziyeba phezu kwabo. Manje khumbulani, umprofethi ufanele alalele, kwakuyisixwayiso. Manje into efanayo kulezi sizwe. Manje-ke wena uthi, mfowethu Branham, ngesonto ledlule wathi kwakungekho thembo. Yebo, ngani kwethelele ubizo lwakho? Ufanele kulemukele, kuyolemukela. Kuyofika isikhathi lapho lesi sizwe sizoba izicucu, ngasibona ngo-1933. Niyabo, Ngabuka kude wena uthe ungahle kuba uthe awu akwenzekanga ngale ukhathi kodwa kuzokwenzeka kanjalo noMussolini wayengekho ekubuseni kanjalo noLayini uMaginot kawakhiwanga kanjalo nemoto ayibukekekanga ifana neqanda ngalezo zinsuku nezinto kanjalo nabesifazane abakhethanga umengameli owayezobukeka efana nomfana wasekholeji nazo zonke lezi ezinye izinto kanjalo kwakungezukuba nomengameli oyikatolika kanjalo njalo okwakhulunywa ngaye iminyaka engamashumi amathathu eyadlula noma ngaphezulu lezi zinto zabikezelwa kodwa wamkhombisa kuphela kusukela phansi kuya ekupheleni futhi lapho leyo nto isondela isikhathi ngesikhathi leyo nto ebeyigcwala phama nokuphenduka kushunyayelwe nguBilly Graham u-Oral Roberts nobani omunye abaprofethi kanjalo njalo unqamule esizweni ngezibonakaliso nezimanga futhi ngokuqhubeka sichabuza esolweni yingaleso sizathu bengaphenduki ukuphenduka kuyakuletha sabelani wahabi akazange aphenduke ekusweleni kuka-Elija ukuba wahabi wayephendukile futhi wahamba ngokuthula phambi kwankulunkulu into yayingeke neze yenzeke kodwa wahabi wehle lapho futhi esesithathile isivini sikanaboti futhi wambulalisa nazo zonke lezi zinto ezimbi nojezebeli lo mprofethi waphumela lapho no-isho kanje inkosi kodwa benzani na wesabisa kuphela ngokumbulala kwenzekani na isiprofethi sakhe sagcwaliseka izinja ziyamudla futhi akhapha igazi lika-Ahabi njengokwezwi lakhe impela nje wayibona indebe igcwele yingaleso sizathu lo Mikhaya omncane esho lento efanayo wayengakubusisa kanjani uNkulunkulu ayekuqalekisile nani yabo izwi lakhe isiprofetho sakhe sasisekuzwaneni nezwi Herodi akazange aphenduke ngenkathi uJohane ethi akuvunyiwe ukuba wena ube nalo umkakwenu akazange aphenduke kodwa wenzani na umkakhe wafuna ikhanda lomprofethi Bukani amanyala angena kuwo. Bukani ukuthi kwenzekani kuye. Bukani ngisho nanamhlanje eSwitzerland amanzi ahlala siphakaphaka. Okumenqaba asalokhu ebila njengesikhumbuzo niyabo. Impela akaphendi kanga ngenkathi esolwa inkosi uJohane wamtshela akunandaba ukuthi wayeyini onamandla ummeli kumbe noma ngabe wayeyini noma umbusi omkhulu kumbe noma ngabe wayengaba yini ufanele aphenduke uma uNkulunkulu ebiza kuwenjalo ulaka luphezu kwakhe kwangaki kubaprofethi nginakho kubhalwe phansi lapha kodwa asizokuba naso isikhathi ngoba nginemizuzu ethi ayibe yinde ngeyishumi uma kungekho kuphenduka khona-ke ukwahlulela kuzofika impela uHezekiya waphenduka niyabo iNineve yaphenduka wahabi akaphenduki neze uNebukadinezari akaphenduki neze abantu ngezikhathi zikanowa abaphenduki neze nokwahlulela kwashanela kwangena ngo niyabo manje kodwa kuqala wexwayisa wonke umuntu uthola isixwayiso Manje njengalokhu isikhathi siseduze makuthi wonke umuntu ozwayo ukuthi kunesixwayiso aphenduke ngokusheshsha ngaphambi kokuba ulaka lukaNkulunkulu lushaye
Now let's bring it down to the Branham Tabernacle
Manje asikwehlisele ethabernakeni kaBranham niyabo sizibonile lezi zinto futhi sizazi ziqiniso siyazi ukuthi kuyiqiniso uqobo Ukuthuma kwezwi kungukuthi uma niyophenduka futhi nibhaphathizwe egameni likaJesu Kristu ngukho kuthethelelwa kwezono zenu niyakwamukela isiphiwo sikaMoya oNgcwele ngokuba isithembiso ngesabantwana benu nesabo okude niyabo manje indoda uMnumzane Dawu wangibuza lapha kungekudala wathi mfowethu Branham Sengukile sengibuthakathaka amashumi ayisishiyagalolunye nanye wathi ucabanga ukuthi sengikulungele ukufa na ucabanga ukuthi sengikulungele ukumuka na ucabanga ukuthi ngisindisiwe na ngathi mnumzane Dawu sewake waya kudokotela uyohlolwa umzimba na wathi yebo futhi umtshele manje okwenziwa ngudokotela unencwadi ebekwe lapho futhi uthatha le ncwadi bese ethola manje into yokuqala evele ngiyenze kuleyo ndoda ngihlole inhliziyo yayo ngakho uthatha isipopolo bese ezifaka endebeni yakhe ahlole inhliziyo yayo ngase ngithi bese ke into elandelayo ayithathayo uthola umfutho wegazi layo nomfutho engalweni yayo bese kuthi ke into elandelayo ayenzayo uthatha okokubonisa umchamo nanoma yini okunye negazi alikhiphe kuyo nazo zonke lezi zinto ezehlukene wedlula kukho konke okwakho futhi uma engenakuthola lutho uthatha i-x-ray uma engenakuthola lutho uyothi mnumzane Dawu uphila kahle ngokomzimba ukusekela phezu kwani lokho na ezimweni eziphuma encwadini yakhe yezokwelapha ukuthi uma kukhona noma yini engalungile ngokukasosayense oyinhloko iyokhombisa phezulu lapha iyokwenza lokhu lapha iyokwenza lokho lapho ngakho-ke mayelana nokwazi kwakhe noma yini ngakho ukahle uyabo ngokomzimba manje ngathi kulelu daba khona ngikunika uhlolwa komphefumulo uyabo futhi uNkulunkulu ngokomphefumulo kuphela unethuluzi elilodwa lokho kunjalo lelo yizwi lakhe lelo yizwi lakhe noJesu wathi kuJohane ongcwele wesihlanu elamashumi amabili nane ozwa izwi lami manje lowo zwa akasho khona nje ukulalela umsindo lowo zwa usho ukulemukela ungemukela izwi lami amen olizwayo ungami uthule ulibize ngombhedo lezo zinto akukho lutho kulo angilikholwa lelo ozwa izwi lami lelo yizwi likaJesu okungukuthi uyizwe nakho lapho okhona uma ungezwa izwi lami wathi futhi akholwe ngongithumileyo wedlulile ekufeni wangena ekuphileni futhi sayibuya ngisho nasekwahlulelweni kodwa usevele wedlulile kukho amen ngathi isha kanjani inhliziyo yakho manje na wathi ngiyalikholwa ngilizwile ngilemukele ngathi manje-ke ngokadokotela oyinhloko osigogodele isifo umhlinzi omkhulu dokotela mkhulu ngokuphila kuphakathi uthi wedlulile ekufeni wangena ekuphileni futhi awusoze waye ekulahlweni wathi ngenkathi ngikuzwa ushumayela ngegama likaJesu Kristu ngobhaphathizo wamanzi ngahamba ngangena ngqo emva kwakho wase ungibhaphathiza wathi indoda engake ngaba yiyo angiseyiyo leyo ndoda ikhona into ethize eyenzeke kimi ngangivame ukungazikhathazi ngalutho ngalo futhi ngaqhubeka ngenye indlela kodwa sengijikile futhi ngaqala ukubuyela emumva ngale ndlela inhliziyo yami ivutha imini nobusuku ukuba ngisondele kakhulu kuye nanka izwi lalo ngiyakholwa ngithi amen kulo lonke nelinculalo angikhathali ukuthi lingisika kanjani ngifuna lingenele ngqo ngenyukele kulo futhi lingenele ngokwazi kwami ngathi kubuka kimi sengathi inhliziyo yakho ishaya kahle impela ngikholwa ukuthi usuyakwazi ngokomoya manje wathi ngiyamangala nje ukuthi kuyoba khona yini lapho sekufika uhlwitho ngingangena kulo mfowethu Branham na ngathi akusimi ukuba ngithi ubani ongenayo noma ubani ongangeni wathi awu ngithanda ukuba ngiphile ngifuna ukubona uhlwitho kabi kabi ngathi kulungile ake ngibone ukuthi incwadi yesayense ithini lapha kukho nesayense yomphefumulo lapha ngathi awu isho lokhu kwabasethesalonika besibili sathi kwesihlanu yathi thina esisekhona sisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi asikubandulela lokho kusho ukuvimbela labo abaphumule abaleleyo ngokuba icilongo likaNkulunkulu liyakukhala nalabo abalele noma abaphumule bayakuvuka kuqala bembathe ukungafi. Khona-ke thina sisekhona ngalolo suku ngaleso sikhathi emva kokuba sebevukile niyabo, khona-ke siyakuguqulwa ngesikhashanyana ukuphazima kweso futhi sihlangabezane nabo, bese kuthi-ke senyuke ukuba sihlangabeze iNkosi emoyeni sihlwithwe kanye nabo. Noma ngabe uyalala, noma ngabe awulali, noma ngabe uyakwenza kumbe noma awukwenzi, noma ngabe umbelwe kuphi, uma ngisho ungambelwe enhloko, uyeza noma kanjani, akukho okungakubamba, uyoba lapho. Ngathi mfowethu Tao, uma uJesu engafiki kuze kube ngabazukulu babazukulu babazukulu babazukulwane nabazukulwane bame, uyobe ulokhu lapho ngaso isikhashanyana ngo impela nje, futhi uyoba lapho ngaphambi kokuba ngisho baze baguqulwe uma bemuka. Kunjalo, amen. Kunesibusiso esizayo ngokufanayo nje njengoba kukhona ulaka oluzayo. Oh, sizodingeka sibe sibheke okukodwa kwakho kulo busuku. Uzodingeka ube phakathi kokuthi ubheke ulaka ukuba luwele phezu kwakho nangembubhiso, noma kumbe uzodingeka ubheke ukuvuka kwenkosi uJesu, uNkulunkulu ofanayo owethembisa okukodwa. Ngijabula kakhulu ngibheke ukufika kwalolo suku lokujabula isikhathi seminyaka eyinkulungwane lapho inkosi yethu ebusisiweyo iyofika khona, futhi ihlwithe umlobokazi wayo olendile. Oh, inhliziyo yami ilangazelela futhi ibubulela lolo suku lokukhululwa okumnandi lapho uJesu wethu eyobuyela khona emhlabeni. Futhi khona-ke isono nosizi, ubuhlungu nokufa kwaleli zwe elimnyama kuyokhawuka kulokho kubusa okuhle kakhulu noJesu kweminyaka eyinkulungwane yokuthula. Oh, futhi siyakuba nenkosi kuze kube phakade, niyabo. Okwashiwo nguNkulunkulu kuzofanele kufezeke. Bayakwakha izindlu, bayakuhlala kuzo, bayakutshala izivini futhi bayakudla isithelo sazo, bayakutshala bese omunye asidle ifa, bayakutshala izivini zabo uqobo bese behlala naso. Amen, amen. Abayikulimaza noma babhubhise kuzo zonke izintaba zami ezingcwele. Haleluya. Uma lokhu okufayo sekuthatha ukungafi, lokhu kufa kudingwa ukunqoba. Khona-ke siyakumbona njengalokhu enjalo, futhi sibe nomzimba onjengomzimba wakhe uqobo okhazimulisiweyo. Oh, isikhathi esinje pho esizayo, uNkulunkulu ofanayo nabaprofethi abafanayo ababikezela izwi likaNkulunkulu, noma ulaka oluzothululwa luthululwe futhi basho ngalezi zibusiso ezizayo. Ngijabula kakhulu. uNkulunkulu asiniki neze isizwe imbubhiso engasixwayisanga, kamniki neze umuntu imbubhiso engakuxwayisanga. Futhi manje uma ekwenza lokho, sinento ethize eyenzeke kithi, ukuqinisekiswa kwezibonakaliso zezinsuku zokugcina. Nathi umongwelo omkhulu hamba phakathi kwethu futhi ushaka ibandla ngokukhona bakhe, uqinisekisa izwi lakhe. Khona ibandla lilungiselela ukukhwela ezibhakabhakeni ngolunye lwalezi zinsuku ngamandla kaNkulunkulu, ngoba izixwayiso zokulahla ngoko okusindayo nesono esithandela kalula kangaka kithi ndize ngokubekezela kulokhu ukuncintshisana esikumiselweyo, siye kumqalisi nomphelisi wokukholwa kwethu. uNkulunkulu anibusise bandla, bambelelani esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo. Yebo mnumzane, uma ubuzwa ubukhona bakhe yana kuye, uma kukhona noma yini engalungile enhliziyweni yakho ilungise. Asinazo isikhathi esiningi esisele, ukufika kwenkosi sekuseduze, niyamkholwa na? Oh, lokho akuyikumangalisa lapho. Wena isikhathi esinjepho, uma sengibona amaqhawe amadala emuva ngaleya ehamba ehla edabula kulelo paradisi. Oh, hey, ngibhekelelo hora. Ngiyakhumbula ngizwa umfowethu esho ngenkathi ebuya phesheya kwezilwandle ezinkundleni zempi ezindala nezinto, wathi lawo maqhawe amadala ngenkathi engena ekubonweni kwaleso sithombe senkululeko basebegingela lezo zinkubela phezulu lapho ukuze zikwazi ukubona isithombe senkululeko. Ubona leso kuqala emkhunjini uma wenyuka ngoba siphakeme kakhulu, futhi ubona leyo ngalo isukumile lapho wathi lawo indoda avele aqhimuke futhi akhale, futhi nje lawo indoda amakhulukazi ame lapho avele nje awele ngqo ngale endaweni eyisicaba emkhunjini bese qala ukukhala. Kwakuyini na? Isayini yenkululeko. Yonke into ayelokhu eyithanda ibekwe ngqo emva kwaleyo sayini lapho. Oh, kodwa kuyoba njani lapho sekizwa umkhumbi omdala waseZayoni uvuzuka ngalokho kusa, futhi ngibona amafulege ebhakuza lapho impi ziphelile nokunqoba sekuzuziwe. Haleluya! Kodwa sekekhaya lapho khona ukufa isono nezihogo sekunqotshiwe, futhi asisekho isono, kungasekho kufa, kungasekho sizi. Sengiyayizwa nje impempe ikhala. Oh, sesisondela emzini. Ye, umnumzana, abaphuli bayangena umkhumbi omdala ungena endaweni yawo. Nkulunkulu sisize kuba siphilele lelo hora. Nkosi Jesu, singabantu abazama ngamandla ethu onke ngakho konke lokho bubethu kuhamba ekukhanyeni kwevangeli, levangeli lakho elikhulu owalifelayo ukuba ulungise. Sibonga kakhulu ukubona ngalolu izinhluku ezimbi ezimnyama esiphila kuzo manje kuleli hora, ukuthi sibone izibonakaliso zibonakala. O Nkulunkulu, njengoba kuyisandla esilobodongeni, siyakubonga Nkosi ukuthi singasibona futhi sazi ukuthi ukukhululwa sekusondele eduzane. Siyashumayela, singamula izwe, sikubona usebenza izibonakaliso ezinkulu, uzibonisa wena nsuku zonke, minyaka yonke. Akukho nyaka odlulayo kungekho esikhulu isibonakaliso sakhe esiphezu kwemvelo. Sishaya umhlaba futhi siyasibona, sazi ukuthi impi enkulu kaNkulunkulu imasha iyaphambili. Oh, ababaningi ngesibalo kodwa iqembu linamandla kangaka pho elinokuphila okuphakade. Wathi bayohlasela impi futhi beqe uganga. Yebo, impi yokufa ayikuba nababambi kuyo, liyohlasela ngo ledlule kuyo leqe uganga phakathi kokwemvelo nokungaphezu kwemvelo, futhi lingene ezingalweni zikaNkulunkulu, lingene kulelo phakade likhulu. Nkosi Nkulunkulu, siyakubonga ngalokhu. Siyazi isikhathi siyasondela eduze. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi kulobusuku uma bebakhona abanye lapha ongakwazi wena, ongakaze benze ukuthula kwabo, futhi mhlawumbe kulobusuku ngenkathi kade sikhuluma iphimbo elincane belikhuluma phansi enhlizweni yabo, ngizwa isixwayiso ukuthi ngeke ngaba ngapha isikhathi eside kakhulu. Oh Nkulunkulu, kwangathi bangayalela indlu yabo khona manje, kwangathi yonke into ingahleleka, kwangathi ukubanda mhlawumbe bangamaKristu kodwa nje abanakho, baphile phansi kwalokhu isikhathi eside kakhulu, futhi babone izinto eziningi kakhulu, bavele nje balahlekelwa ngubunani balo, izinto bakuthatha kalula esikhundleni sokuba ngokujule ngempela nangobuqotho. Oh Nkulunkulu, asihlolisise lobusuku siphe khona, sazi ukuthi lezi zinto ezinkulu kuphela ziyasixwayisa ngebandla elihlithwa masinyane, futhi uma sisindwa yisono nokungakholwa nangokulibala asikulenza lolu hlwitho. Siyakwazi Nkosi, ngakho siyakhuleka ukuthi uzovuthisa phakathi kithi umoya ongcwele phansi ezinhliziyweni zethu. Oh Nkulunkulu, uvuthisa imphefumulo wethu nesibusiso sakho, sisize kuba siqonde. Manje busisa abantu kanye, busisa umelusi wethu oligugu nomkakhe, busisa abadikoni, abaphatheli, bonke abantu abangafundele lutho kanye, thethelela izono zethu, philisa izigulo zethu Nkosi, futhi uvuthise izinhliziyo zethu amalangabi. Futhi kwangathi singahamba sisuka kule ndawo nomlayezo oxwayisayo lapho sihlangana nabantu abasesonweni, futhi sibatshele, mngani, awunamahloni yini ukuthi wenza izinto ezinje wazi ukuthi uzohlangana noNkulunkulu ngolunye usuku na? Siphe khona Nkosi, ngibanikela kuwe manje, nginikela umlayezo nakho konke kanye ukuba kusebenzele kanye inkazimulo yakho egameni likaJesu Kristu. Amen.
Amen.
of him.
Alimthandi na cabangani ngalokho esikho manje ukuthi sesenyuke saya kude kangakanani emgwaqweni esibuwo bangane buka emuva nje ezansi nomgwaqo ukusuka ezansi leyingale ya ngezinsuku zikaLuther noWesley kwehle njalo ngeminyaka bukani lapha ukuthi sikuphi khona lapha esiqongweni sesivivane khona lapho uNkulunkulu ekufakazise khona ukuthi iBhayibheli ngezimpawu eziyisikhombisa lembulwe ngokuphelele kulindwe kuphela manje lezo zifihlakalo eziyisikhombisa ekugcineni ngqo ngokufika kwenkosi nohlwethu lwebandla olungahle lwenzeke ngaphambi kokusa. Oh hey,
I love him sincerely now. I love him because he first loved me and purchased my salvation on
njengoba thina ngokuthula manje niyaqonda yini ukuthi ngamunye wethu phakathi lapho uzofanele ashiye lapha alishiyele lizwe na? Niyazi yini ukuthi umuntu ozelwe ngowesifazane ungowezinsuku ezimbalwa futhi zigcwele inkathazo na? Niyazi yini ukuthi ngenxa yokuthi sizalwa yilowo muthi wasetsimini yase-Edeni wokufa ukuthi sizofanele sife na? Sisithelo sesizalo sika mama wethu futhi sizofanele sife, sizofanele sehlukanise lokhu ukuphila. Abancane noma abadala akwenzi mehluko, uma wesilisa omdala kunabo bonke noma wesifazane phakathi lapha ephila ubusuku bonke uzophila edlule noma uzophila edlule abaningi ishumi, abantwana abaneminyaka eyishumi nanhlanu ubudala na amakhulu abo azofa emhlabeni wonke ngaphambi kwasekuseni abantwana. Ngakho konke lokho obusemqoka ukuthi wenzani khona manje na? Leli lingahle libe yithuba lakho lokugcina. Abancane noma abadala, niyakwazi ukuya enkonzweni ningashini eyodwa into engenziwe. Yibani ngabanokujula futhi nibe qotho. Lahlani sonke isono nayo yonke into, bukani ngo ebusweni bukaNkulunkulu bese nibuza umbuzo. Nkosi, ngabe ngiyakuthokozisa na yini enye ebengingayenza Nkosi Jesu na? Angisophinde ngibe nethuba emva kokuba lempilo isiphelile ukuba ngikukhonze. Yilesi sikhathi kuphela enginaso Nkosi Nkulunkulu, kuphela ngazise ukuthi ufuna ukwenzani uma ngifanele ngihambe ngenze lokhu noma ngifanele ngenze lokho. Ngizokwenza ngokujabula. Ngabe singabe sikucabanga ngobuqotho lokho na? Ngabe abafu abancane bayakucabanga lokho na? Ngabe ophakathi nendima yempilo yakucabanga lokho na? Ngabe abantu abadala bayakucabanga lokho na? Ngabe injejane iyakucabanga lokho na? Sizofanele simuke futhi wazi kanjani ukuthi sonke asizokubuka ngaphambi kwasekuseni na? Asikwazi. Wena uthi lokhu kuyangikhathaza. Kufanele ngokukhuluma ngokusobala, kufanele kukwenza ujabule kakhulu impela ukwazi ukuthi uyayishiya lendlu endala yezipho ezibulalayo. Kulelinye izwe awudingi ukuba ushiye kude kakhulu, linawe ngqo, lingakuwe ngqo. Uvele nje uNkulunkulu ukunika kuphela imizwa emihlanu nalokho kungokokuxhumana kakhulu impela nokwaleli lelizwe. Kodwa kunelinye izwe ongenamizwa ukuba uxhumane nalo, ungeke waxhumana nalo ngoba awunawo. Isibonelo nje ngathi ngesonto ebusuku mhlawumbe anikutholanga ini sinemizwa emihlanu ukubona okunambetha ukuthinta ukuhogela nokuzwa kodwa uma ke ubungenakho ukubona ubunokunambetha nje ukuthinta ukuhogela nokuzwa nomunye bemukela ukubona kwabo basebethi kunelinye izwe ilanga leyo mizwa yokuthinta ubhampela ezintweni futhi okuyikho kungakutshela ukuthi kwini ngani ubungacabanga ukuthi umuntu ubehlanya ngoba awunawo lowo muzwa wokubona akukho muntu osewake waba nawo owaziyo ngawo nizwile ngabantu abasho izinto ezinjengalokho kodwa wakungabaza kodwa siyazi ngalo muzwa ukuthi kuyikho ngempela kwindawo eyiyo ngempela niyabo yindawo lapho ungabona umuzwa wakho uyakumemezela lokho manje into kuphela oyenzayo uma ufa uvele nje ushintshe leyo mizwa emihlanu udumo uvele nje wemukele omunye umuzwa futhi uphila ngomuzwa uphakeme kakhulu izinkulungwane zezikhathi uphakama ukwedlula lona okunye ukuphila ukuphila lapho okungekho kufa khona lapho okungekho sizi khona nezinto ongazilutho ngazo manje ubona ngokusobala ngenkathi unqamula lapho awukuqondi manje ngoba ubhampa kukho awunawo lowo muzwa wena uthi ngizwa ukuzwa okuxakile lapha kulowo busuku kubeka kimi sengathi kukhona ngifuna ukukhala nje noma ngimemeze noma okuthize izingelosi zenkosi yabo njengomuntu mumbe uthi uyazi lokho kwakungenawo neze umuzwa wokubona uthi kanye ngasikhathi ngizwa into ethize yangempela njengokuzwa njengokufudumala wena uthi ngokukhanya kwelanga yini ukukhanya kwelanga na angizange ngikubone akukho niyabo akazange abone akazi ukuthi kuyini niyabo umuntu mumbe lapho ayawuzofanele amtshele umuntu mumbe ongakubona hey niyabo siyashintsha nje ningakwesaba ukufa ukufa kulutho kuphela kuyisichuse uJesu wakunqoba ngisho nangenkathi uPawulu ehlela ekugcineni wathi kufa lobuto silwakho na kuphi ukwesabisa kwakho na tuna kuphi ukunqoba kwakho na uthi ngitholile na ngifuna ukukukhombisa emuva lapho eJerusalema kunethule elingenalutho lapho futhi nguye owalinqoba nobabili kufane sokho futhi nguye futhi ngeke nangibamba ngiyovuka futhi oh hey wathi kunomkhele engibekelwe wona inkosi umahluleli olungileyo ayongipha wona futhi kungesimina kuphela kodwa bonke labo abathanda ukubonakala kwayo niyamthanda nifuna ukubona eza nilindele indaba ende ngokulinda okude udaba lothando kodwa ungeke nje walinda uze umbone ohe kungaleyo ndlela ke oh leso isikhathi esisibhekile ilelo hora omithiziyo yakho ingenje njengalokho lobusuku mngane qaphela uyabo qaphela ungavumeli sitha sikudukise nga umoya ongcwele phakathi lapha ufuna ukusuka undizele kumenzi wawo enkosini yawo kunodaba lothando okungekho umuntu ongasho ngalo kunjalo kuyikho ngempela ngakho uma kunesixwayiso sithi awukakulungeli lokho khona ke kumbula uNkulunkulu angahle ukuba ukulungiselela into ethize uyabo awukalungeli wena uthi awu uma ngithola ukubathizwa umoya ongcwele manje ke awu mhlawumbe inkosi izongithatha naqa akusikho lokho kuphela usulungela nje ukuphila ke awukalungeli ukuphila uze uthole umoya ongcwele bese kuthi ke uma uthola umoya ongcwele khona ke ukufanele nje ukuphila ubungakufanele ukuphila ngaphambi kwalokho uyabo kodwa manje usufanele nje ukuphila emva kokuba usuthole umoya ongcwele uyabo ukulungiselela nje uyabo abantu bathi awu ngifanele ngikulungele ukufa oh hey ngilungele ukuphila amen into yakho ingokuthi lungele ukuphila phila kuKristu impilo enqobayo phezu kwesono kufa sokho sengivele nginakho ukunqoba ungukunqoba kwami futhi ngingubufakazi bakhe obonakalayo futhi ngingubufakazi obonakalayo bokunqoba kwakhe amen yilokho-ke kwazenjani ukuthi unakho na nginakho amen wangipha khona ngomusa wakhe ngiyakuzwa ngiyakwazi ngiyakubona kusebenza empilweni yami kwangiguqula futhi ngokwale ncwadi lapha washo ukuthi nganginokuphila okuphakade futhi akunakwenzeka ukuba ngiye ekwahlwelweni kodwa ngidlulile ekufeni ngangena ekuphileni ngoba wangithathela ukuwahlulelwa kwami futhi uma akhokha intengo ungazami ukungiletha kunoma ikuphi ukwahlulelwa usevele ungithethelele khona futhi ngakwemukela yebo mnumzane ngakho akusekho kwahlulelwa akusekho akusekho kufa oh ngizofanele ngishiye ibandla futhi ngishiye abantu ngolunye usuku kodwa lokho uma uJesu elibala futhi uma lokho kwenzeka ngani hey angifile ngeke ngafa nginokuphila okuphakade ungafa kanjani unokuphila okuphakade na ngiyabona njalo ngisebukhonweni bukankulunkulu futhi kuze kube phakade ngiyoba naye amen lokho kuyayithukhumisa inhliziyo yami he kungenza ngifune ukuqala ngishubayele futhi niyabo kunjalo oh wesimangalisi
isn't he wonderful isn't Jesus my Lord wonderful eyes have seen ears have heard what's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful?
Ngiyabuthanda lobo bufakazi amehlo abonile izindlebe zizwile uqoshwe ezwini kaNkulunkulu uJesu inkosi yethu akamangalisi na. Oh ngiyamthanda ungukuthula kwami ukuphila kwami ithemba lami inkosi yami uNkulunkulu wami umsindisi wami owami oh hey baba wami umama wami udadewethu umfowethu umngane wami ukonke kwami nyabo sasivame ukucula iculo elincane kanjalo niyazi ngabe nonke nike niwathole lawo maculo amancane ePentecost njenge ngithemba ukuthi banaso leso sicophi sivaliwe yabo lelo culo esasivame ukulicula.
He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For he's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me.
Niyakhumbula ngenkathi sasivame ukucula lelo na noma imuphi wenu yalikhumbula naye iminyaka eyadlula futhi manje ke sasivame ukuthi
I know it was the blood for me. One day when I was lost, he died upon the cross, and I know it was the blood.
Ngiyalikhumbula lelo culo elincane na ake sibone lalithini lelo elinye elilodwa esasicula na ake sibone.
Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray. I'm overcoming. For I love Jesus. He's my Savior. And He smiles and He loves me too.
Kwakuvame ukuba ngumfowethu uSmith omdala umfowethu oyikhalathi wayevame ukuba sezansi lapha ekhoneni o ngangibezwa labo bafo abangamakhalathi ezansi lapho ngangivele ngihlale lapho nje bese ngidazuluka futhi ngikhale nayo yonke enye into nginyakazise imoto yami yonke indawo futhi ngigqume ngizungeze yonke kanjalo bonke babeshaya ihlombe lokho kushaya okuncane labo bafo abangamakhalathi onakho niyazi akukho umuntu ongacula njengabo ungavele ukhona inkohlo nje yikho niyabo ihora libelinye ngisaya lapha yaya oh hey ngitshela lapho ngathi oh uNkulunkulu lomfana omdadlana cishe oneminyaka engamashumi amabili ubudala ngangigijima ngizungeze leyo muntu futhi nje ngimemeze futhi ngidumise uNkulunkulu kanjalo oh isikhathi esinje pho lokho nje kwakungukuqala kwasekuqaleni ngenkathi uNkulunkulu wayahamba nje phakathi kwabantu kanjalo manje sesingena ebandleni eliqinile elingeliningi ngezibalo kodwa elinamandla emoyeni amen kumangalisa kanjani Mbeseke kwakuvame ukuba neculo elincane ngiyalukhumbula usuku ezansi lapha eChattanooga eTennessee inkathi ngibonana nalona hayi eChattanooga kwakusezansi eMemphis lapho engabonana khona nalona wesifazana omncane oyikhaladi niyazi emiphandle lapho ningizwile ngixoxa ngakho niyazi umfana wakhe wayenokugcunsula futhi wayeshukule ngayembe lalendoda ekhanda lakhe enyike phezulu kwebhentshi kanjalo nenkosi yamisa le ndiza lapho futhi ayangayivumela ukuba ihambe kanje yathize futhi bangitshela ukuba ngize ngithathe unomoya ongcwele wathi thatha uhambo oluncane futhi wehle ngalendlela ngase ngihamba ngezinyawo ngehla ngidabula lapho ngicula ngacabanga hey indiza yami isithi ayilungele ukusuka nje uqhubeka nokuthi iya phambili iba uloko uqhubeka uhamba iba uloko uqhubeka uhamba nje kuse sekuqaleni kwengcenye yenkonzo yami ngase ngibheka encike othangweni locingo lapho nendlwanyana encanyana indawo encane lapho kwakunodade umdala emilapho owaye wayebukeka njengalaba odade kumakhekhe amapanikuku abaku Auntie Jemima uzihlathi ezikhuluphele ezinkulukazi niyazi nezinwele zakhe iyembe lakhe libuyiselwe emumva wancike esangweni kanjalo futhi nje ngangicula leloculo elincane ngencane lalithini ngiyalikhohlwa igama leculo elincane engalicula manje liyinto emayelana kwakuyiculo elishuti elincane lamapentecostal ijubile elincane ngase ngiyeka nje ukucula ngasondela kakhudlwana ngase ngihamba ngedlula futhi wayemi lapho nezinyembezi zehla ngalezo zihlathi ezinkulu ezikhuluphele ngangifuna ukumanga entanyeni wathi sawubona ekuseni Pazin ngathi anti utheni wathi ngithe sawubona ekuseni Pazin ngathi waze kanjani ukuthi bengingupazini na manje kubantu eningizimu lokho kusho ukuthi mfundisi niyazi ngathi manje waze kanjani ukuthi bengingupazini na wathi bengazi ukuthi ubuza ngathi bewazi ukuthi bengiza ngacabanga o nakho uyabo wathi yebo mnumzane wathi sewake wayifunda indaba eBhayibhelini Pazin ngalowo kwesifazane waseShunemi na ngathi yebo anti ngiyifundile wathi ngangiyilolo hlobo lwesifazane wathi futhi ngacela inkosi kuba ingiphe ingane mina nomyeni wami futhi ngiyoyikhulisela yona wathi yakwenza ingipha ingane wayesethi ngayikhulisa umfana okahle wathi wahamba nabangane abangafanele Pazin wathola isifo esibi wayesethi ulele lapho efa kade efa cishe izinsuku ezimbili manje awubuyi ngisho umqondo kuye izinsuku ezimbili indoda engudokotela ibilapha futhi yathi angeke aphila yathi uyafa bekuyisifo samasoka wayesethi ethi kucishe kwalukhuni ukuba ngime ukubona ingane yami ifa futhi ngikhuleka busuku bonke wayesethi ngathi inkosi wathi ngibe luhlobo owesifazane waseShunemi ayeyilo kodwa wathi uphi elisha wakho na wayesethi ngalala ngase ngiphupha iphupho ukuthi bengimi lapha kuleli sango ngase ngikubona uza wehla ngomgwaqo ngaleso sigqoko esincane othe kusibeka etsheleni ekhanda lakho kodwa wathi kunento eyodwa kuphela wathi iphi leyo wathi ufanele ukuphatha isuitcase ngesandla sakho ngathi ngisanda nje kuyishiya ezansi lapho ePeabody Hotel wathi bengazi ukuthi ubufanele ube nesuitcase wayesethi ingane yami iyafa ngathi igama lami nginguBranham wathi ngiyajabula ukukubona Pazin Branham ngathi ngikhulekela abagulayo sewake wezwa ngenkonzo yami na wathi qhabo angikholwa ukuthi sengake ngezwe wathi ungengene na ngase ngena lo mfo omkhulu elele lapho kanjalo ngangizama ukumtshela ngokuphilisa kaNkuluNkulu kodwa lokho kwakungesikho ayikukhathalele wayefuna ukuzwa lo mfana ethi wayesesindisiwe futhi esekulungele ukumuka futhi uthi futhi uNkulunkulu wamsindisa futhi cishe sekungunyaka kamuva ngimbonile phandle lapho njengomthwaleli ezansi esteshini. Izenza kanje inkosi izinto kwase kuthi ke ngenkathi sengibuyela emumva emva kwalokho ngangifanele leyo ndiza yayifanele isuke ngelesikhombisa ngqo futhi kwakuthi akube elesiyagalolunye ligamenxe ngase ngithatha itekisi ngase ngibuyela emumva futhi ngathi ngingena nje kwathiwa ukubizelwa kokugcina endizeni einombolo ethizethizeni. Inkosi yayibamba leyo ndiza phansi lapho ngisahambile futhi ngakhulekela lo mfana niyabo yilokho ke bengizama ukucabanga lelo iculo elincane omunye wabo yilo oh sasivame ukukanjani ukwenza leyo ndingilizi phakathi lapha futhi sishaye ihlombe sasithi
one of them I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in the upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them, one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Oh, yeah, no, listen.
Though these people may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, his power is just the same. And I'm so glad that I can say I'm one of them, oh, one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say one of them, one of them, oh, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin. It will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now down in my heart. Oh, glory to his name. Now, I'm so glad that I can say I'm one of them.
Are you glad?
Oh, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them, oh, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Oh, Anjabuina, akhawula nje ngikathi isicula uthini na asikwenze.
One of them, one of them. I'm so glad. Oh, one of them, oh, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, come, my brothers, seek this blessing that will a soul aflame, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his...
As far as he says, I'm
glad that I can say I'm one of them.
Songo kanye kanye.
One of them, I'm so glad that I can say I'm one of them, I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Listen,
see, though these people may not learn to be
college,
or boast of worldly fame, they have all received their Pentecostal blessing, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide.
Onke amakumbi namakona amancane.
Power is yet the same. I'm so glad that I can say one of them. Oh, sing it, church. Bam, one of them. I'm so glad that I can say one of them. Oh, one of them. I'm so glad I can say I'm one of them.
Tata itubula kolinane lesandla manje.
One of them. I'm so glad I can say one of them, oh, of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them.
Ayibonga inkosi, amen. Sifana abantwana nje akukho okuyisimo ngathi uNkulunkulu akanasimo kunjalo na yebo mnumzane.
I'm so glad I can say one of them, I'm one of them, one of them. Oh, I'm so glad that I can say one of them.
Ujabula ngempela ukuthi ningakusho na phakamisa isandla sakho nje uthi ayibonga inkosi, ayibonga inkosi. Ngiyajabula ukuthi ngingomunye wabo, ngiyajabula ukuba nguye Nkosi Nkulunkulu. Ngijabula kakhulu omunye wabo, omunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingasho ukuthi ngingomunye wabo. Oh Nkulunkulu, sisize ukuba sibe yilokho, sisize ukuba sigcine amalambo ekhanya Nkosi, njengoba simasha siqonda eZayoni. Sipe khona baba egameni lika Jesu, sinikela izimpilo zethu kuwe zibe ezenkonzo. Amen, amen.
Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward towards Zion, in that beautiful city of God. Come we that love the Lord, and let our joys be known. Join in the song with sweet accord. Join in the song with sweet accord. And thus surround the throne.
Oh, tulani emoyeni nje.
Oh, we're marching to Zion, that beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King, may speak their joys abroad. May speak their joys abroad.
As it goes,
we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God.
Oh, lokho akunikorophi na. Aniwathandi yini lawo maculo amadala na? Ngingaqoka ukuba nawo kunakho konke eningakumbe noma imaphi alawa amanye ohlobo lwamaculo eningaba nawo. Lawo nimnandi amaculo amadala ezwakala enhlizweni. Oh hey, ngizizwa ngikahle kakhulu futhi ngijabule uma ngiwacula amnandi nje. Hey, ngizwa ukuthi angithokoze nje.
The name of Jesus with you, child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go. Precious name, precious name.
Oh, how sweet.
Oh, how sweet. Oh, Father, and joy of heaven, precious name, oh, how sweet. Oh, Father, and joy of heaven, as we bow his name. At the name of Jesus bowing, falling prostrate.
King of kings in heaven, crown him when the journey is complete. Precious name, oh how sweet,
oh how sweet,
oh of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy.